Manje la matape lawa leyo yalomhlangano manje ekuseni ayithengiswa yelibandla nje noma yalomunye ngoba imayelana nemfundiso. Futhi emihlanganweni ngephandle lapho idala kudideka ngoba kulukhuni kuthi thine sobabili sibone ngeliso lelifanako ngalokuphelele. Kodwa sifanele sibe nhlitiyonye empeleni. Kodwa thine lathi abanikeli lapha la matape anjalo niyacaphela yebangani nje nakanjalo njalo. Manje asikhothamisethi inhloko tethu umzuzwana nje sendele umkhuleko. Bangakhi laba tothanza kukhunjulwa nisakhothamisethi inhloko tenu na ngekuphakamisa sandla nje uthi Nkosi ngiyathinga namuhla futhi ngithinga umsa wakho noma ngabe sani. Babe wethu losezulwini, manje sisonzela esihlalweni sakho sebukhosi semusa ngoba sicelwe ukuthi sende lokhu. Futhi satshelwa indodana yakho nemsindisi wethu ukuthi uma singakucela noma yini egameni layo siyophiwa yona. Ngakho-ke Nkosi, ngekwathi ukuthi siphila emathundini ekubuya kwayo futhi manje sime emathundini esihawusayo. Ngakho-ke singacela Nkosi ukuthi utokhetha ngamoya loyingcwele leto tintho lesifanele siticele. Futhi siyativela manje ekuseni ukuthi akunawuphikisana nelivi lakho noma nekulunga kwakho lokukhulu nesihawu sakho nemusa kuthi uma singacela ukuthi sibe nekuvakashelwa lokukhethekile namuhla lokuvela kumoya loyingcwele kuthi angefika emkhathini wethu futhi ahlole imicabango yenhlitiyo yethu, asembulele tindzawo tethu letibuthakathaka futhi aphilise kugula kwethu futhi abophe netinhlitiyo tethu letephukile futhi asinzise nalabalahlekile futhi ende bantu balungiselele kubuya kwayo. Nkosi, vani lo mkhuleko. Manje sitofunza livi lakho futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi esifundweni sethu sasonto sikolwa manje ekuseni ukuthi utoveta ingcikithi yekufundwa futhi utolembula etinhlitweni tethu ngoba sitela inhloso yinye lapha leyo nhloso leyodwa jwi ikwati wena kangcono. Thine lesingamaKristu ngekukholwa sifuna kwati wena kangcono. Laba sengakabi ngemaKristu bafuna kwati wena njengemsindisi wabo. Labo labagulako ufuna kwati wena njengemphilisi wabo. Futhi sikhulekela ukuthi akunawuba khona ngisho namunye losuka kulesakhiwo angenalutho kodwa kuthi tonke ticelo tigcwaliswe encamashi nato tonke tifiso kuhlangabetwane nato nawo wonke umuntu ajabule futhi ahambe esuka kulesakhiwo athi njengalabo lebebavela emawosi. Inhlitiyo yethu betingavuthini ngekhathi kwethu lapho asakhuluma nathi endleleni na ngoba sicela lokhu egameni laJesu. Amen. Manje kuwe wena lofuna kuvula encwadini yakho ngalokho ejwayelekile, ngitholile ukuthi etinkonzweni tekuvangela kuthi nje cishe imizuzu lengemashumi lamabili noma emashumi lamathathu kwenda umthelela lomhle kakhulu ekuphonseni ekhathi umlayeto wakamoya bese-ke kuba kubitela i-altari. Kodwa lena njengoba kungusonto sikolwa, angifuni nje kukwenda ngaleyo ndlela manje ekuseni. Ngithi vela ngiholeleka kakhulu ukuthatha isikhathi sami futhi ngikhulume ngelivi. Manje uma kukhona longakathokomali umakhata kakhulu into kuphela lofanele uyende kuthi mnakethu umgcini mnyango ungemuva kwelisondo lapho akamsa sandla sakho kanjalo emva lapho kuye futhi utokulungisa kushisa futhi sifuna nithokomale futhi nitivele nikahle kakhulu futhi nilalele livi ngoba sethemba moya lwengcwele kuthi asifundise livi laNkulunkulu futhi niva kahle nonke ngemuva na uma niva phakamsani intandla tenu uma niva kahle. Kuhle lokho. Now, I want you to turn with me. I've got some texts wrote out here and some scriptures, so I want you to turn with me first to the book of Romans. Manje ngifuna nivule kanye nami ngiletihloko letitsite letibhalwe lapha nalomunye umbhalo. Ngakho ngifuna nivule kanye nami kuqala encwadini yebase Roma base Roma sahluko semfica futhi sifuna kufunda sifundo sembhalo ngokuqala kubase Roma 9 verse la 11
For the children being not yet born neither having done any good
Ngoba bantwana basengakatalwa futhi basengakendi noma yini lokuhle noma lokubi kude inhloso yaNkuluNkulu le angekukhetha ime kungabi ngemisebenzi kodwa kube ngaye loyo lobitaka kwashiwa kuye kuthi lolomdzala uyokhonta lomncane njengalokhu kubhaliwe kuthi Jakobe ngamthandza futhi Esau ngamtonza
God add his blessings to this scripture reading. And now for a text to back up my lesson, I want to take
Ngathi uNkulunkulu angengeta tibusiso takhe kulokufundwa kwemphalo. Futhi manje kwesihloko kwesekela sifundo sami, ngifuna kuthatha lokhu kube sihloko. Kuva uconze wende lokushiwo live la uNkulunkulu. Asengikuphindze lokho futhi. Kuva nekuconza bese ke kuba kwenta lokushiwo live la uNkulunkulu.
Now we are fully acquainted we people who search the scriptures day and night.
Manje sathi ngalokugcwele sine bantu labahlola imibhalo imini nobusuku. Futhi sifunde emaphepha ethu futhi sive bahlati betindzaba. Kuthi lomhlaba manje ume ekubambeni ngemandla lasebentako akamoya lamabili lamakhulu.
And they are both religious forces. And I believe that these great forces
Futhi omabili angemandla lasebentako etenkolo. Futhi ngikholwa kuthi lamandla lasebentako lamakhulu masinyane atofika enhlokweni. Futhi omabili lamandla lamakhulu lasebentako bekamelelwe kulamadodzana lamabili aIsaka.
How that God in his infinite
Kuthi kwaba kanjani ukuthi uNkulunkulu ekuhlakanipheni kwakhe lokungenasiphetho ubiketele ngaphambili tonke tindlo kithi. Kude sithi ngaletindlo leti sathi ngempela kuthi yini lesihlalele ngembili.
Made it so plain that God and his word
Ngwendiwe kwacaca kakhulu ukuthi uNkulunkulu nelivi lakhe nemvelo nemhlaba wakhe wonke kanye nelizulu kuhlelwe kahle kakhulu ngalokuphelele ndzawonye ngange kuthi ngisho nesoni singabona ukuthi kukhona lokutokwendeka uNkulunkulu ukuhlele kanjalo ke akekho longaba nekutivikela.
We see in these two sons that when they before they were
Manje siyabona kulamadodzana lamabili ukuthi ngesikhathi wona angakatalwa ngisho nekutala bekalwa odwa.
Even though their virgin mother for she was a virgin that beautiful Rebecca that married the righteous seed of God's promise.
Ngisho naloku nje unina bekayintombi into ngoba bekayintombi into lo Rebecca lomuhle lowashada intalo lelungile yesethembiso saNkulunkulu Isaka kuthi bebatehlukanisele bobabili emakholwa lagcwaliswe ngamoya kuNkulunkulu bamiselwe ngaphambili kuwo impela umshado labahlanganiswa ngawo ndzawonye uNkulunkulu bekakwathi ngaphambili.
How could such a thing come through that?
Futhi yayingenteka kanjani indlo lenjalo ukuthi ifike ngalowo make munye ngababe munye na munye umuntu lomubi kabi nalomunye umuntu lomuhle sibili nekuthi kwaba kanjani ukuthi umuntu lomuhle abukeke amubi nalo lomubi abukeke amuhle.
Now that is always
manje lokho ukuthi bekuhlala kunjalo kuyohlala njalo kuluhlelo laNkulunkulu. uNkulunkulu angeke aluguqule lihlelo lwakhe ngoba wenta luhlelo lwakhe lube ngololuphelele ngoba luyingcenye yakhe.
In the Garden of Eden sin was so beautiful until it
Ensimini yase Eden sono sasisihle kakhulu saze sakhanga Eva wesuka ekulungeni waya esonweni futhi ensimini lefanako lapho kwakukhona khona sihlahla sekuphila kwakukhona nesihlahla sekufa. Besitokwati namuhla njengemthetho wayekulinganisa ngekwehlukana kuthi lapho kukhona lokuhle kukhona nalokubi lapho kukhona lokulungile kukhona nalokungalungi futhi asiyuze akunandzaba ukuthi inhlalo yethu lesihlala ekhathi kuyo ingaba njani kuthi iyoke ikhone kusithinzitha ebukhoneni bayo futhi
Because Paul said when I would
Ngoba Paula wathi uma ngithanda kwenda lokuhle khona ke lokubi kukhona Sone asiyuze sikhone ukuthi tsinzitha kumKristu nemKristu esonini kuyoba khona fakazi lapho walokulungile nebufakazi balokungakalungi sonke sikhathi futhi utendela ukukhetha kwakho ufanele uthathe uhlangothi lunye noma lolunye
But in these two sons It is strange.
Kodwa kulamadodana lawa lamabili. Kuyacaka kwathi ukuthi bangakatalwa bobabili intalo lefanayo levela kuIsaka lokwakusethembiso. Manje sifundo sethu sithite kuba sithe kancane. Futhi ngifuna ukuthola sendlalelo lesenele nite nibone kahle ukuthi ngikhuluma ngani.
And the first son Esau that was born We find out that not only were they fussing and fighting in the womb of their
Ngalendodana yokuqala eSaul owatalo sithola ukuthi bebangaphikisani nje kuphela futhi balwa esibelethweni senini kodwa baphuma kuye balwa eSaul aphuma naJakobe abambelele esithenzeni sakhe futhi namanje basalwa
How it could come from that
Nekuthi kwaba kanjani kwendeka kanjani ukuthi kuvele kulolo lophelele lomsulo lokhethiwe longcwele babe noma make lotehlukanisele Ngako kukwesekela lokho uNkulunkulu ubita ngekukhetha kufanele akunandzaba ukuthi babe wakho namake bekalunge kanjani ukuthi bebabahle kanjani ukuthi babe wakho namake Bayange maKristu kangakanani kusasolo kuhlethi kuwe njengemuntu ngamunye kuma kwakho embikwa uNkulunkulu Lesifundo lesi sifundisa lokho ukuthi bona bobabili labantwana bebaphuma ngisho kulabe bakhethiwe futhi babitwa uNkulunkulu babe namake wesifazane loyintombi nowesilisa longcwele lokwakutothe ekugcineni ehlele ngisho nangentalo yakhe kufike Jesu Kristu watalwa njengalovela kulabafile wahlolwa uyise embi kwakhe uthi wethenjiswa ngalentalo yaIsaka ukuthi umhlaba wonke wawutosinziswa uthi kumuntu lonjalo nengathi yakhe imsula ngange ukuthi uNkulunkulu akavumelanga ngisho umfilisi ukuthi athinze lomake emva kokuba Abrahama sekamnike yena uNkulunkulu washaya ngenhlupho indlu yakhe futhi wathi ufana nalofile abambe lolotalo lwengadi lube msulwa nalo Rebecca lolungile longcwele make lube kathunywe uNkulunkulu futhi wabitwa uNkulunkulu futhi kuleyo ntalo lengcwele kwavela limbuka nelikholwa niyabona na ngako kubekwe elibitweni laNkulunkulu ukukhetha kwaNkulunkulu Futhi kungakatalwa ngisho namunye uNkulunkulu wathi ngiyamthanda Jakobe futhi ngiyamtonza Esau kungakatalwa ngisho namunye ngakho kufanele sithi vele kanjani lomunye uNkulunkulu lakhulume kuwe futhi wakumemela ukuthi ute etafuleni lakhe nasekhaya lakhe futhi ube indodana yakhe noma indodakade ayikho into lenkulu kakhulu kunaloko
These two boys
labafana laba bobabili uma sitoqaphela imvelo yabo lomunye wabo bekangumuntu wakamoya lo kwakungujakobe nemuntu wenyama kwakungesawo kodwa bobabili bebangulabakholwako naleyo nto lefanako yentekile kusukela le phansi eminyakeni lo wenyama newakamoya
Esau represented the man of the earth
Esau bekamelele umuntu wasemhlabeni wemvelo lowe yeme enkolweni kodwa akazange akhone kukwenda kwakungekho kuye kukwenda akakhonanga kukwenda bangekho kuye ukuthi akhone ukucanga endlule thindo talamhlabeni into yenyama kodwa Jakobe kwakulula kabi nje kuye ukuthi akwende
Now purpose Jacob had, and that was that.
Manje Jacobe inhloso yinya Jacobe bekanayo futhi leyo yayikuthi bekabula ngatelele lobo butibulo kungenandzaba ukuthi beka buthola kanjani kuphela nje uma abutholile nalo moya waloko kutalwa lokukodwa usamelelwe namanje emhlabeni namuhla futhi loko kuta enhlokweni manje likholwa la kamoya nemuntu wenyama likholwa lenyama akekho lobekangathi bobabili bebangesibo labakholwako bebangibo abashongo ukuthi lomunye bekakhonda sithixo nalo lomunye unkulunkulu bobabili bebadingeka ukuthi unkulunkulu manje nakisisani imibhalo manje kulendzaba ngoba nginelicinisa ukuthi kutonisida niyabona na manje akusibo bonke labathi inkosi inkosi labayongena kodwa lowo lowenda intsandwe yababe wami losezulwini
Now if you notice Jacob had one thing that he wanted because according to
Manje uma nicaphela Jacobe bekanento yinye lebekayifuna ngoba ngekwelivi dibusiso ne nendlo lenhle yayibekwe ebutibulweni Futhi Jacobe kwakunguleyo kuphela inhloso yakhe into kuphela lebekanayo emcondweni kwakukuthola lobo butibulo na Esau wabetselela loyo lobekanabo empeleni wabetselela noma bekanemahloni ngabo kodwa Jacobe bekabufuna kungakhathaleki ukuthi bekabuthola kanjani bekabufuna kungaleyo ndlela ekholweni lakamoya namuhla alikhathali ukuthi ulihleka kangakanani ukuthi uhlekisa ngalo kangakanani ukuthi lifanele lente ngebulima kanjani emcondweni wekwenyama inhloso yalo kuphela ibutibulo lifuna kufinyelela kuNkulunkulu ngoba butalwa kulo angeke lingakwendi ukuthi Jacobe kusho ukuthi locinela nako noma umkhohlisi kodwa emva kwekuthola futhi angene kulelo lifa lebutibulo waguculwa loko kwenyama kuguquka wabeseke sewubitwa ngaJacobe nenkosana nenkosi lo wabambana nayo likholwa lenyama namuhla oh kuphela nje uma ngiya esontweni futhi ngende loko lokulungile kwenda mehluko muni na lelo licembu la Isawu usahlekisa futhi atzelele butibulo akanandzaba ngabo kodwa Jacobe wabuthandza newesilisa wakamoya namuhla newesifazane wakamoya lokhethiwe wamiselwa ngaphambili nguNkulunkulu ukuthi ethe kuphile ndokuphakathi uma batsingeke ukuthi bathengise ngako konke labanako uma batsingeke ukuthi bakhiphe ligama labo kuto tonke incwadi telisondo esivene basafuna bona lobo butibulo nguyona nto kuphela lemgcoka kubo kuthola lobo butibulo nje ngiloko kuphela akunandzaba ukuthi kanjani ukuthi zingalini labantu ofinyelela kulo uma batoguqa phansi altari bakhale buhu uma batsingeka bagijime bendlule etindzaweni futhi babuyele emuva futhi balungise tindvo futhi batsengise ngaloko labanako noma baphane ngako konke labanako bese baba sihambi nemfokati akunandzaba bafuna butibulo ngiloko kuphela labakukhathalele butibulo manje ningabasoli labo bantu angeke bakhone kungakwendi bamiselwa ngaphambili kuloko bakhethelwa kuko futhi ke siyabona ukuthi laba bobabili bantu benyama nebantu bakamoya kuleyo ndlela sonke sikhathi lokwakwenteka ngayo kuleyo ndlela lokungayo namuhla bekuhlala njalo kungaleyo ndlela Kain na Abela ensimini yase-Eden ngesikhathi i-Eden idalwa kwakunetihlahla letimbili tekuthi umuntu atikhethele sinye siba sekuhlanganipha lelesinye siba sekuphila kwakukhona abafana lababili Kain na Abela bobabili bakholwa lomunye wabo afisa kuphila lokuphakathi futhi wanikela kuNkulunkulu ngekukholwa umhlatshelo lomuhle kunewaKain umfanekiso lophelele wemabandla namuhla libandla lemvelo libandla lakamoya Futhi akukho ngabatha kulokuthi ngikhuluma etigabeni 22 njengamanje. Futhi engcenye ngale tape ngitawukhuluma nemashumi etinkulungwane tabo. Kodwa bukani libandla lemvelo, libandla nje lenyama abakwathi nekufinyelela ngethulu kwaleyo ndlo lencane yekuthi ngajoyina libandla. Uma ngiya esontweni, uma ngenda lokuhle kwendlula konke, ngawo onke emandla ami, nguloko kuphela uNkulunkulu lakudzingako. Manje leyo yinto lefanako nalena lendiwe emkhayeni. Wahamba futhi wenda ialtar, wenda umhlatshelo, waletha titselo temhlaba, futhi wathi naku uNkulunkulu, loko kuhle kwendlula konke lenginako. Kuthathe noma kuyekele. Nguleyo ndlela likholwa lenyama lelikholwa ngayo namuhla. Ngothi ngitokuya esontweni ngitojoyina licembu lelihle kwendlula onke lengingalithola. Ngitokhokha timfanelo tami ebandleni. Ngitokwenda lokufanele. Manje naku lokuhle kwendlula konke lengingakwenda. Ngitothatha kuthenga emalahle emfelokadi noma ngitopha abantwana timphahla. Leto tilungile, ayikho indvo lengashiwo lephambene nako. Kodwa nguloko, nguloko kuphela. Uma ufuna uthathe, uma ungawufuni, awudzingi kuthi uthathe. Manje leso simo sekuthi phatha selibandla lenyama namuhla.
But the church spiritual, able, by revelation.
Kodwa libandla lakamoya, abela, ngesambulo, ngemusa, ubone ngaleya kwaloko. Futhi ngekukholwa wanikela uNkulunkulu ngemhlatshelo lomuhle kakhulu kunewakhayini. Futhi kwafakaza ngekulunga kwakhe uNkulunkulu. Into lefanako yendeka ku-Ishmael na-Isaka. Lomunye bekawenyama, nalo lomunye bekawakamoya. Lomunye wesigcilakadi, lomunye walo wesifazane lokhululekile. Kwendeka into lefanako ku-Israel na-Moabi emabandla lamabili lamakhulu ahlangana ndzawonye. Futhi ngesikhathi Israel afuna kuya endzaweni yabo lesethenjisiwe, libandla lakamoya, bantu bakaJakobe, Israel asemgwacweni, bantu baka-Esau bahlangana nabo, Moabi, libandla lelinemandla.
Leader of the church, Balaam came.
Nemholi lomkhulu welibandla, Balaam, wehla ukuthi aqalekise umnakabo. Kodwa wathola ukuthi bengeke akhone ukuqalekisa umnakabo. Wehluleka ngekuphumputheka kwemehlo akhe, kubona licebo lelamiselwa ngaphambili, lelo nekubona livi laNkulunkulu. Kuqala kukholwa kuthi angekuva, kuva livi laNkulunkulu. Bese ke likholwa liyalifa liliconze futhi lento lokushiwo ngilo umuntu wenyama uyoliva umsindo walo kodwa angalokothi kuva kuchaza kuliconza lona kubuka kubuka into letside kodwa kuyibona kukuyiconza yona uma umuntu angakatalwa kabusha angeke awubone noma awuconze umbuso waNkulunkulu.
Now here come Israel coming up with God's promise that they were headed to the promised land. Not infidel.
Manje naku kufika Israel enyuka nesethembiso saNkulunkulu. Kuthi bebaconze evende sethembiso. Bangesibo baphika inkolo. Kodwa emakholwa, emakholwa kuNkulunkulu ofanako Israel lebeka naye. Uphumela kutama kutoqalekisa umnakabo ngoba wathi umnakabo impela beyangakalungi ngoba bekende tindvo letingcumbi lokwakukubi kodwa niyabona wehluleka kubona kukhetha indvo lefanako ngaEsau naJakobe. Esau wabonakala anjengemuntu longcono wahlala watinda futhi wenda tindvo tekuba nesihawu. Wanakekela uyise loyimpumbuthe lomtsala, wamtholela inyama yenyamatane, futhi wamnakekela, futhi bekangumfana lokahle. Into letinengi letendiwa makholwa enyama, eluhlelweni lwenkolo, asita imimango, futhi abhadalela abantu tikweneti tasesibhedlela, netindwa tenkolo, kodwa loko akusiko lele ngikhuluma ngako.
Moab was good.
Moabi bekangu lesihle sivele sikhulu umnakabo kuye naJakobe bekende yonke indlo bekakatse asikhohlakali kodwa noko bekanento yinye lebekafuna kuyizuza loko kwakukuthola leso sethembiso lobo butibulo nako kufika Israyeli bantwana bakaJakobe nenjongo lefanako manje ngubani lotoba ngilocinisile na Balaam wakha ema-altari lasikhombisa ka-Israyeli kwakukhona ema-altari lasikhombisa Balaam wanikela ngemihlatshelo lesikhombisa etilwane letihlandekile Israyeli wanikela ngemihlatshelo lesikhombisa etilwane letihlandekile lapho kuphela nje uma bakuthatha ngesimo semsimeto Moabi bekakholwa njengoba bekanjalo nje na-Israyeli Esau akholwa njengoba bekanjalo nje Jacob Nakhayini akholwa njengoba bekanjalo nje Abel kodwa kukhetha lokungona lokubambako kuphumbutheka lokunjepho kuphumbutheka lokunjepho kwabantwana baka-Israyeli nekukhuluma kwakamoya bakamowabi bambukela phansi Israyeli futhi bathi babukene abasilo lihlelo bathi cuku semambuka bahlala emathendeni futhi thine sisivele sikhulu bende lokubi futhi abananhlangano emkhathini wabo bayaziyaziya nje balandzela umprofeti kodwa wehluleka kubona inyoka yelithusi nelidwala lelishayiwe lehamba embi kwabo wehluleka kubona lelo lelibitelwe ngaphandle licembu lelikhethiwe lilandzela luhlelo lasetulu lwankulunkulu baya evende sethembiso Kungaleyo ndlela namuhla bathi sicuku sebagicike labangcwele sicuku sebantu labangulokhu lokwa noma lolokunye kodwa bayehluleka kubona ukuthi kukulandzela kuconziswa kwelivi laNkulunkulu Israyeli bekasendleleni yakhe aconze evende sethembiso uNkulunkulu evini lakhe wenda sethembiso Jakobe sizathu sekuthi akhethe ukuthola lobo butibulo Kungakhathaleki bekafuna kubuthola ngenxa yokuthi bekathi ukuthi butibulo babuphethe sibusiso babuphethe kuphila akakhathalanga ukuthi bufika kanjani kuphela nje uma abutholile kwakuyinto lemgcoka leyo ukuthi kufika ngayiphi indiza kwakungenandzaba bekabufuna ufanele abe nabo ukuthi wabuthola babusisiwe labalambele futhi bomele kulunga bayosuthiswa Bekasendleleni yakhe futhi bekabufuna futhi wabemukela. Israyeli bekasendleleni yakhe aconze evende sethembiso. Kungenandzaba ukuthi bebabangakhe bakamowabi neticalekiso labadama ukuthi beka etikwabo. Baconza ngqo evende sethembiso. Futhi namuhla angeke akunandzaba ukuthi ngumthetho longakanani labawutholako. Futhi kumangalelwa lokungakanani. Futhi kuhluhlwa lokungakanani. Indwa letingakhi letimbi labatishoko kukangakhi babida umgicikile ongcwele kuthi batisho kangakhi leto tinto letimbi libandla litosolo liqhubeka lifanele lihambe lihlala evini laNkulunkulu ngalesinye sikhathi emakhosi lamabili ahlangana ndzawonye lenye yawo yayingu Ahab lembi lenye kwakungujoshafati libandla lakamoya libandla lenyama Ahab bekalikholwa lelime emnceleni Bekane baprofeti, bebangesibo baphikinkolo, bebangesibo bakhondithithike, beba baprofeti, labangema Israyeli, kodwa bonke bebafundisiwe, futhi bondliwa, futhi bembathiswa ngu-Ahab inkosi, kuba njengendzawo lapho bebanekwesekelwa konke kwetembusave. Jehoshafati wangena etha ewuka, wenda lubambiswano lolungakafanele, anikafanele nihukane nalabangakholwa. Asikafanele inhlobo noma ngayiphi indlela sike sifake emagama ethu etincwadzini emabandleni lelingakholwa livangeli leligcwele inhlobo niyongena enkingeni futhi bangena enkingeni nalendvodza lelungile yathi asikafanele yini kuthathisa enkosini kuqala futhi sithole ukuthi sifanele yini ukuthi siye eRamoth Gilead na Manje bukani ukuthi lokuhleleka kwakubukeka kuphelele kanjani yethu iRamoth Gilead imphahla yethu nemaSiriya ilithethe kuNkulunkulu ophilako singakhuphuki ke futhi silincobe lelive na ukuthi wenda inkulumo ibe yinhle kakhulu ukuthi ibe semthethweni kakhulu ukuthi ibe ngulelunge kakhulu kwaze Jehoshafati wathatheka kuyo futhi namuhla emadoda angema epulpiti nekuhlakanipha lokunjalo nekwenda inkulumo nemfundo baze bakhone kuchaza emandla amoya loyingcwele bawakhweshise ebhayibhelini bangachaza kuphilisa kwankulunkulu bakukhweshise bangachaza kukhuluma ngetilimi nekuhumusha bangachaza umbhaphathiso wamoya loyingcwele bawuyise kulolunye lusuku kodwa umuntu lokhethwe ngunkulunkulu umuntu timvu tami tiyalati liphimbo lami ninako loko kukhetha kwankulunkulu ethi kwenu akuyuze kunikhubi Jehoshafati wathi inkosi lelungile yathi akekho yini umprofethi kuthi sikhone sithathise enkosini na Ahabi bekachubeka ngaphandle kwako nguleyo ndlela libandla lenyama lelenda ngayo namuhla Oh, banemasemina lagcwele bashumayele emadoda ladumile boprofesa labadumile labahlakaniphile labakhaliphile lasile oh he khashane ngale yakwe kwekuchaza kwelibandla net noma libandla lakamoya ngetinsuku tanoa kuleto tinsuku bukani libandla lemvelo bebayini na bososayensi bakhe emadoda lakhaliphile kodwa labakhethiwe inoki nanowa bebabelusi nebalimi labatithobile labangakafunzi labangakakhaliphi kodwa bamathi unkulunkulu wabo intho letsite ngekhathi kubo bahamba babida sitofika kuloko emva kwesikhashanyana manje ngakho Jehoshafati wathi akekho yini umprofethi oh kusobala wenyama unabo impela sinaye nginesemina endasilapha igcwele bona wakhuphula labangamakhulu lamane manje laba abasibo baphinga inkolo babakhonti bajehova nkulunkulu benyuka base bathi ake sibe nesikhashana esincane futhi sitoprofetha futhi ngakho bonke babuthana ndzawonye base babuya nelivi lenkosi base bathi isho kanje inkosi baprofethi labangema Israyeli isho kanje inkosi yenyuka khona inkosi inawe futhi utoyithatha iRamoth Gilead ngoba impela iya Israyeli futhi lenye yetindvuna yatendela timbondvo letinkulu letimbili tensimbi njengalokhu melele futhi yahamba ifuca yathi ngalokhu yofuca Israyeli noma ufuce emaSiriya aconze ngqo aphume eRamoth Gilead Kodwa Jehoshafati into letsite kuye oh ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu lokhu ukufaka enhlitweni yena ayikho into longatifundzisa kuyo ayikho into longatifundzisa kuyo kungulokho uNkulunkulu ngekukhetha lakwendela kona akuyi ngalogijimako noma loyo lokhomba uNkulunkulu lokhombisa sihawu Jehoshafati wathi angemadoda lagcoke kahle akungabatheki ukuthi washo into lenjengalokhu ahlakaniphile nemadoda lakhaliphe kwendlula onke lekange ngaweva afundisiwe kude kube nginomzuzu sincumo sawo sinhlitiyonye anebunye lobukhulu emkhathini wawo futhi akhaliphile futhi anencumbi yeliciniso kuwo lonke liphutha lineliciniso emanga lamakhulu kwendlula onke lake akhulunywa bekanemashumi layimfica emaphesenti eliciniso kuwo emanga sathane lawatshela eva oh yincumbi yeliciniso kuloko labakushoko kodwa akasekho yini lomunye na Yebo ke ucabanga ukuthi leyo ndvodza yathini na Uma sinemakhulu lamane lapha alakhaliphile kwendlula onke endlula onke na Akekho lapha ehlane ehla enyuka angcunu hafu futhi athi songe ngesikhumba semvu noma lokuthide angemadoda lengiwondlile lengiwafundisile awasiwa emadoda langabathi bo ABC bawo athi fundziswa letinkulu futhi ayayati lena ahlala imini nebusuku afunda imibhalo legocwako nesiprofeto ayakwathi lokungiko nginawo alungele futhi eme lapha ngalihlitiyonye emakhulu lamane awo athi thubeka wenyuke inkosi nawe kodwa uma bengingafunda umcondo kaJehoshafati imizuzu lembalo kukhona lokuthide nje lokushaya emandla bekatosho njalo kukhona nje lokubonakala kungalungi Akasekho nje lomunye enzana tsite na. Oh, wathi yebo ukhona lomunye. Kodwa akasuye walenhlangano, uluhlobo lohlukile lomfo. Ulimbuka nje, unjenga Jakobe. Kodwa singathe simbude, bathi ungumprofeti. Kodwa ngiyakungabada ngoba uhlala njalo angiqalekisa asho ukuthi loku lokwa noma lokunye noma akaprofeti nje lokuhle ngami bekangakwenda kanjani na yabona na ngakho bathi asambeni simlanze uyindodzana imla ngakho bahamba bamlanza uthi lomunye wahlangana naye endleleni wathi manje usho into lefanako nalele bayishoko ufanele uvumelane nalenhlangano yebudlelwane uma ungavumelane maye kuwe wathi ngiyosho nje lokho uNkulunkulu la kufaka emlonyeni wami ukuthi ngikusho uthi kude lokunye waseke emva kokuba sekenyukele lapho uthi bamnika busuku wathi chubeka wenyuke kodwa ngibone Israel ahlakateke njengetimvu leti ngenamelusi wase uthi aha angikakutshelike manje kunemakhulu lamane lamelene namunye emakhulu lamane laceceshiwe lakhaliphile lafunzile emadoda lahlakaniphile labhekene nesidrom sinye lesincane njengoba sasingambitha kanjalo Mikhaya indoda yinye kodwa noko lo muntu munye bekanelivi lenkosi loko kwenta umehluko wonke wabo bebanemanga kwafakaza ukuthi kungemanga kungani Mikhaya bekehluke kangakana ngabe bekafanele aphuye ukuze ehluke na cha yini lokwenta Mikhaya ehluke wahlala nelivi livi laNkulunkulu ngilo lahlala nalo Manje kwethenjisiwe ukuthi kulethe insuku lethi tekugcina uNkulunkulu uyothulula umoya wakhe. Kwethenjiswe nguDaniela ukuthi bantu ngetinsuku lapho litshe selishaya umfanekiso elinyaweni. Bantu labathi uNkulunkulu wabo bayokwenda lukhulwini. Siprofeto emva kwesiprofeto. Nawo onke lamasemina umhlaba akakwathi kusikhipha. uNkulunkulu uthokwenda noma kunjalo. Nebantu batosilandzela niyabona na. Longwenyama ne Libandla lemvelo nelibandla lelingetulu kwemvelo. Niyabona livi lenda lokwehlukile. Ngoloko Jacobhe la kucabanga ukuthi akunandzaba ukuthini. Ngiyathi ngingeke ngabusiswa ngaphandle uma ngithola lobo butibulo. Lobo butibulo ngiloko lengifanele ngikuthole. Futhi kodwa esawu wabudonza nebantwana bakhe wenda into lefanako noko. Kuze kube ngilolu suku bayabutonza bekusolo kunjalo noma nini uma kunemvuselelo sonke sikhathi iveta emaphahla leyo inkulumo lenebulhlata kodwa iliqiniso ngesikhathi kukhona kutalwa lokuvela kuIsaka naRebecca kwaveta emaphahla ngesikhathi umhlaba udalwa waveta emaphahla dihlahla letimbili futhi ngesikhathi kutalwa Cain naAbel kwaveta lababili ngesikhathi kutalwa Ishmael naIsaka kwaveta lababili futhi ngesikhathi kutalwa Esau naJacob kwaveta lababili lomunye wabo wemvelo lomunye wabo wemhlaba lolomunye ungetulu kwemvelo nalomunye wabuka wemvelo lohlakaniphile lolomunye wahamba ngamoya bekuhlala kungaleyo ndlela njalo ngesikhathi kuvela libandla leluthela asesithathe iPentecost kuqala bukani kutala kwePentecost kwaveta lenkulu imvuselelo lenemandla leyathanyela umhlaba lowathi wako iPentecost akuba angasikhathi lesitse emva kwePentecost kwathe kwathi ngisho naPaula washo ukuthi kuyoba khona emadoda lavuka emkhathini wabo lanetinto letidukisako futhi aguqule bantu basuke kuNkulunkulu futhi ngiloko impela nje labakwendile iveta lokubili ngesikhathi libandla lemaluthela litalwa Martin Luther waveta imvuselelo yakamoya akuba angasikhathi lesitse kakhulu kwaze naku sekufika esawo emva kwakhe ngqo uthi wayihlela yehla uthi yaveta kokubili kwase kuthi emva kwaloko kufika iMethodist John Wesley imvuselelo yakamoya futhi emva kwaloko kufika inhlangano wayihlela yehla uthi yaveta kokubili futhi emva kwaloko kufika iPentecost imvuselelo futhi manje sebayihlelile futhi manje bahlala abathinde enhlanganweni futhi veta lokubili Kodwa leyo ntalo yakamoya yaNkulunkulu lophilako nalokunje ifanele ibe sihambi nalokunje ifanele ibe luzulane ihlala njalo ibanga kwehlukana Isawu akathathanga sikhathi lesitse kakhulu ana Jacobhe wathi nje Jacobhe angazuza butibulo akabongwe uNkulunkulu babita kwehlukana Futhi uma umuntu angikhathali ukuthi usonza kuliphi libandla. Uma lilenyama nalabo lodlelana nabo logijima nabo bantu lodlala nabo emakhadi nemango yakho lefundza tincwadi nakanjalo njalo uma uzuza buthibulo leyo ndlo letsite lele phansi enhlitweni yakho lelambele enkulunkulu uma wemukela lokho kubita kwehlukana phumani kulo bantu bami nitehlukanise usho uNkulunkulu kwehlukana Libandla liyahlala litinde niyabona ngeke lachubeka esawu bengumfanekiso lomuhle kabi welikholwa lenyama namuhla lelingakwathi kunqoba live alithi ncoba itindlo delive basakuthanda kunatha kakhulu utshwala udansa kwabo kupenda tingalo kwabo ngekuthi penda futhi besifazane ebusweni babo nekuhula tinwele tabo nekugcoka letingubo leti letimfishane letinzadlane newesilisa uthanda kuya etindzaweni tesinuka nekubhema bosikilithi nekucoca emahlala angcolile lamancane futhi babesolo basonsa ebadleni abakwathi neze kunqoba leto tindlo kanjalo na Isawu bekangakwathi kodwa noko kuba nekukholwa bekafanele ahlale atinde emcondweni wekuhlakanipha leyo yinto lefanako nalentiwa libandla namuhla sitokuba inhlangano sitothi hlanganisa ndzawonye sitokwenda sive sesigothi sinye noma liqenjana noma into lefana naleyo futhi nguleyo ndlela libandla lelinyakada ngayo namuhla wakamoya newenyama kusafana nje akukaguquki futhi akuyuze kuguquke bungcwele bankulunkulu nkulunkulu ankulunkulu uveta lisu laloko lucobo lwakhe kube sasingekho soni kwakungeke kube khona beyangeke abe ngumsinzisi kodwa beyangumsinzisi ekuqaleni ngako kwakungekho lokwakulahlekile netingxenye yakhe lucobo njengoba angumsinzisi waveta lisu lekuthi sibe khona soni kwakufanele kube khona into lesinziswako ngaphambi kokuthi kube khona noma yini lesinziswako kwakufanele kube khona into lelahlekako nekulunga kwakhe nebungcwele bakhe kube beyangekho umuntu logulako beyangeke abe ngumphilisi kodwa kusukela ekucaleni nasetiqalweni bekakhona ngaphambi kwasekucaleni beyangumphilisi ngako kwakungekho lutho lolugulako ngako kwaveta lisu lokuthi abe khona umuntu logulako kude akwathi kubaphilisa kumenta umphilisi Kulelo zinga lelingcwele lelifanako ngaleya la kuvela khona insinziso kuvela ticalekiso uma ke nababe labafanako labaveta Jakobe baveta na Isawu nabona na uNkulunkulu angeke aliguqule licebo lakhe bathi okufanele bahambe ngalokufanako nje yonke imvelo itobhekana nekuthi ingene kuko ngqo ifanele Niyakuthola lelengikuconzile na ikuhambisa kungene ngqo ufanele kube khona umuntu lolahlekako kude asinziswe futhi kube beyangeke abe khona yena lakhe yena angumsinzisi kwakwenta lokho kujula kubitana nekujula njengalomfana lengihlala ngikhuluma ngaye adla emarabha emapenselini netitibili telibhayisikilini bekadzinga sibabule futhi kuphela nje uma kwakukhona indvo lapho leyayikhanuka sibabule kwakufanele kube khona sibabule ndzawana tsite kuqala lesendiwa kwakufanele kube khona sibabule ngaphambi kokuthi asikhalele futhi sona sibabule saveta lisu lekuthi abe khona waseke uyahamba ubuyela esibabuleni nguleyo ndlela uNkulunkulu la ngumsindisi ngayo futhi kwakufanele kube khona indlo lalahlekako kute yena asinzise kumenta umsindisi ngoloko kuphela lokukwendako kuphakamisa uNkulunkulu yonke indvo konke kukuye hayi kumshumayele hayi ebandleni hayi enhlanganweni kodwa kuNkulunkulu kude kukhetha kume kuphelele niyabona na kukuye ya iluthela bese ke sibona lokunye kwehlukana lokwakungu-Abrahama naLothi bebabazalwane kodwa Lothi bekangilocabanga ngekwenyama njalo bekaphumela kufuna indlo letsite lenkulu indlo letsite lenengcumbi yebucwebecwebe kuyo njengengobyane nje njengoba ngingasho njalo afinyelela entweni legcamile Lo moya awukasuki kubantu namuhla bayofinyelela baye edolobheni futhi ngeke bethe emkhukhwini lomncane njengalona niyabona na bafuna lisondo lelikhulu kunawo onke lelikhona edolobheni umfundisi lohlakaniphe kakhulu kunabo bonke lapho kuyakhona abantu labagcoke kahle kwendlula bonke lapho kuyakhona umphathi dolobha edolobheni kusengiwo lowo moya wa-Esawu impela bekanabo butibulo kwasekucaleni nje batibita ngelibandla kodwa balahlekelwa ngibo ngoba balethelela ngeke ubathole labo bantu ukuthi baguce ngemadolo abo futhi bakhala futhi bancenga uNkulunkulu futhi baphume futhi babe nenkonzo yokuphilisa futhi bakumele kuhlushwa kwemhlaba bemukele moya longcwele futhi bangeke bakwende lokho bayakwethelela bakubita ngesicuku sebagecikile abangcwele loko nje libhayibheli lelathi bayokwenda bayakwenda ngoba leyo yimvelo yabo yimvelo njengeligwababa nelituba timvelo letimbili bayakukhalela ngoba nguloko labangiko abayuze balokothe babone lomunye ngoba abakatalelwa kubona loko nalomunye wawungeke umsuse kubo ngoba ukhetha kwaNkulunkulu kutalelwe kuthi abe ngowesilisa wakamoya noma wesifazane wakamoya into letsite kuye iyakubida oh ngiyethemba kuthi loko kufinyelela phansi endzaweni lapho singahle sikhone khona ngibone ukuthi ngiconze kuthini ngekukususa sivalo sangetulu manje manje Abraham akhumbulani kuphela nje uma basahambisana ndzawonye libandla levelo nelibandla lakamoya abazange basithole sibusiso Jakobe akazange abusiswe wathi watehlukanisa na-Esawu na-Abraham akazange abusiswe waze watehlukanisa na-Loti Loti bekanemihlangano yakhe lucobo yemikhuleko lemincane ebandleni lakhe endasi lapho wafundisa emadodzana nemadodzakati akhe nalabanye kodwa waphila impilo lenjalo impela kwaze kwathi ngesikhathi ahamba kuthi ayokhuluma ngekuphela kwesikhathi bamhleka into lefanako namuhla nikhuluma ngokuphilisa kwaNkulunkulu nemandla kaNkulunkulu nanjalo njalo bayawahleka ngumoya lofanako Loko imimoya lemikhulu lemibili ngekwenkolo umhlaba ubambe ngci likholwa nalongakholwa likholwa nemzenzisi lomunye alingisa lomunye manje ngesikhathi Abraham atehlukanisa nimqaphelile Jesu ekukhulumeni kwakhe ngekubuya kubuya kwesibili wathi njengoba kwendeka emihleni yaNowa bayobe badla banatha bashada benziswa kodwa ngesikhathi akhuluma ngemihla yaLoti akazange asho lutho ngakho njengemihla yaLoti loko kungekwesambulo bukisisani kuthi kwendekani emihleni yaLoti kwakukhona Loti endasi lapho eSodoma ahleti watinda kahle ngekuhlakanipha uba ngilomunye wemadoda lamakhulu elidolobha umehluleli bekahlala emasangweni futhi bekahlulela abantu umkakhe bekawadodonga etinhlangano demango lo awukhona welidolobha nemadodzakade akhe nawo onke ashada emkhathini webantu labadumile labahlakaniphile lifundziswa letinkulu letikhaliphile labasile na-Abraham bekahlala ethendeni ngaphansi kwesihlahla sem-okhi kodwa ngalinye ilanga bobabili bathola kuvakashelo futhi kwakunemshumayeli lo sihlakaniphi wehla futhi washumayela futhi wababitela ngephandle bukani bukani lo mlayeto umani washo lothi futhi bekangeke abitelwe ngephandle kube kwakungesiko ngenxa yesihawu sa-Abraham wathi nangingathola amadoda langemashumi lasihlanu utoliyekela na nangingathola amadoda langemashumi lamathathu-ke nanginga uma ngingathola lishumi ngulapho la bekangahamba agcine khona futhi akatholanga ngisho lishumi emkhathini wawo akumangalisi njengoba kwakunjalo emihleni yaNowa khumbulani Nowa bekangesiwo umfanekiso welibandla inokhi bekangiwo lo ngendlulanga ekuhluphekeni kodwa wathathwa ngaphambi kwekuthi kungene kuhlupheka inokhi waya ekhaya akazange endlule ekuhluphekeni Nowa wethwala wendlula manje bukusisani manje njengoba senyuka singena kulokhu bukusisani ukuthi hlobo lunu lesibonakaliso u-Abrahama nemndeni wakhe labaluthola bathola lolungetulu kwemvelo u-Abrahama wathi kanjani ukuthi bekangu-Abrahama na uphi umkakho Sara wathi kanjani yena ukuthi bekashadile noma bekanemfati Sara na usethendeni manje umuntu uhleti lapho adla inyama anatha lubisi futhi adla singwa sembila uphi umkakho Sara na bekayathi kanjani yena leyo nto kwakwathi kanjani yena ucabange Nibita ninebantu bakamoya loku akungene kini kwakwathi kanjani yena loku ngesikhathi enda kungathi usihambi luthuli etimpahleni takhe na uthi ngesikhathi Abraham athi usethendene emva kwakho wase uthi ngito ngisabitho selucobo ngilomuntu lona uNkulunkulu atenda atiwe enyameni uNkulunkulu Abraham wambita nga Elohim ngitokuvakashela ngito sigcina sesithembiso sami futhi ngesikhathi sekuphila ngitokuvakashela futhi utoba nalomfana lengakhuluma ngaye kuwe na-Abrahama anelikhulu Sara emashumi la emfica nasara emuva le ethendeni cishe lamane emathendeli amancane lithendele likhulu lingemuva emva kweliseyili bekalalele wakuva futhi ngaphansi enhlitweni yakhe wamoyitela wathi mine salukati lesineminyaka lelikhulu kudzala nenkosi yami indvodza yakhe inkosi yami futhi sigugile futhi ucabanga ukuthi sitoba nenjabulo ndzawonye futhi njengebantu labashadile labasebasha o kungenzeka kanjani na uthi wathi kumoyitela bekafulathele lithende wathi uhlekeleni na o mnakethu nako lapho khona bukani libandla lenyama lithola livangeli lishunyayelwa kubo Billy Graham wesimanje nabo endasi lapho bashumayela livangeli kumani kulo kodwa baphuma na cha ingcosana impela 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 bukisisani licembu la-Abrahama lababitelwe ngephandle manje ichaphelani uthi umnika lesibonakaliso lesi uthi wamkholwa uthi wanyamalala embi kwakhe uthi wesuka wahamba o bekuhlala kukwehlukana njalo lababitelwe ngephandle manje le mimoya lemibili unisheshisela usheshisa manje kuthi ngifike endzaweni yami kube lapho ngifuna nibone khona la macembu lamabili ahlangene ngebudlelwane lasonzelana ndzawonye kusukela le phansi eminyakeni kusukela khona ekuqaleni kwesikhathi libandla lemvelo libandla lakamoya abekhona kusukela etestamentini lelidzala beyakhona etestamentini lelisha futhi asekhona ngaphansi nanamuhla manje cishe eminyakeni lethi nkulungwane letimbili etendlulile kufike enhlokweni futhi kuye kwafinyelela enhlokweni emadodzeni lamabili lenye yawo Jesu Kristu lenye Judas Iskariyoti manje Jesu wahlanganisa kubuya kwekubuya kwakhe kwesibili kuthi le mimoya lemibili iyoba nenkumbi yekwehluka kunaloko leyayingiko emuva lapho manje naku lapho ngifuna khona nembathe etingubo tenu tenu tenkhatimulo le mimoya lemibili itokwehluka ngoba Sathane ufika futhi wahlala kumuntu lobekalilunga lelibandla Judas Iskariyoti wahlala ebandleni lenyama uthi bekangumngani welibandla ngaso sonke isikhathi Kodwa uyangena futhi wadukisa noma wacabanga ukuthi bekadukisa umnakabo uyangena futhi wenda kwangathi ungilomunye wabo wanambitha tinto letinhle taNkulunkulu wahambisana impela emoyeni ubonakala kwangathi kunjalo waphuma futhi washumayela livangeli futhi wakhipha emadimoni kodwa ngaphansi ekhathi kuye ngaso sonke isikhathi bekangujudasi kwasekucaleni libhayibheli lathi wadalwa ayindvodzana yekulahlwa manje khumbulani kukhona libandla lenyama emuva lapho isa bafarisi nebasadusi kodwa bukisisa lo mfo loticabanga nje ayi uyohambisana nemlayeto sikhashana kodwa nje akafuni kufaka sandla sakhe kakhulu kuwo Niyayibona leyo mimoya na Jesu wathi uyosonzela kakhulu enhleni sibili uyodukisa nalabakhethiwe labakhethiwe uma into kuqaphela uma kunekwendeka kodwa akunakwendeka niyabona uyodukisa manje bukusisane hayi libandla lenyama nje lelo lelingephandle lapho libandla lenyama lemisebenti yansuku tonke levamile licembu la-Isawu nelicembu manje lajuda lebakhohlisi kwekweca bakhohlisi kwekweca beta benyuka ngco kuto impela tandla tesibusiso njengangumaheberu esithupha ne-elishumi nje kuthi washo kanjani kuthi laba-ke bentiwa bahlanganyeli futhi banambitha emandla emhlaba lotako uthi benda tonke letintho leti uma bese-ke uma bemukele kwati kweliciniso bese-ke uma bafulathela ngemabomu ngemabomu yini leyo batselela ingathi yesivumelwane labangcweliswa ngayo indvodza lengasingcwele ake nginike sibonelo ngemfanekiso nayi nayi indvodza ingumfolo olungile umfana lomuhle uyabitwa uyativela enhlitweni yakhe ufuna kuba ngumshumayeli ulungile wemukela Jesu njengomsindisi locondzene naye ungumfana lomuhle akukho muntu longasho lokuphambene naye emva kwesikhashana lutsaba lokungcweliswa le ndoda iyakhanuka uma ibuka besifazane kukuyo niyabona na futhi ke into lenanzelako mhlawumbe yayibhema futhi ifuna kubhema mhlawumbe ifuna kugembula mhlawumbe ifuna kwenta lenye into lembi ihati kuthi ayikafanele kukwenta lokho ngako ithi o nkulunkulu bhoca ingati yajesu kimi futhi ungcwelise futhi ithola kungcweliswa ngamemeta idumise inkosi yente letinye tintho nayo iphume futhi yende le ndlu khumbulani jesu wathi lolo hlobo luyoba khona ngalolo suku labaningi bayokuta bathi nkosi angiprofethanga yini ngashumayela na angiwakhiphanga yini emadimoni ngeligama lakho na jesu wathi angizange ngikwati ngisho nekukwati wena mendwa lokubi niyabona nako lapho bakhona manje bukusithani loku manje sesita ekwenteni lokulikhulu kwesigidzi kwelunwele kucondze phansi ngco eluhlangothini lolukhaliphako lwelivangeli lokukhalipha kunenkemba lesika ngetinhlangothi totimbili kusika kwehlukanise lithambo nemehluleli haleluya nkulunkulu kuvumele kwendlule umehluleli wemicabango yengcondo lelo livangeli emandla nkulunkulu livangeli lankulunkulu lelibonakalisiwe lilivangeli wena uthi libhayibheli lasho lelo livi lankulunkulu yebo-ke livi lelibonakalisiwe lilivangeli livangeli alifikanga kithi ngelivi kuphela kodwa ngemandla nangetibonakaliso tamoya longcwele kubonakalisa emandla kwenta livangeli liphile ngesikhathi ngiya-endiya umbhishobhu lomkhulu welibandla lema-methodist uyaphuma wathi mnumzane branham asifuni kwathi lutho ngesithunywa senkolo sathi kakhulu ngelibhayibheli kunaloko nine nonke leniyoke nikwati wathi sasilibandla futhi satinda lapha iminyaka letinkulungwane letimbili ngaphambi kwekuthi nibe sive kunjalo kodwa wathi siyeva kuthi nkulunkulu ukuvakashele futhi waletha siphiwo lesingenta leli bhayibheli liphile wathi nguloko lesikukhathalele ohe niyabona leyo ndvodza yayindvodzana hhayi umtukulu njengoba kwasho davide niyabona na sifuna kwati ngabe liciniso na ngathi impela liciniso jesu kristu unguye itolo namhla naphakathi manje icapheleni libandla lenyama lihlupha libandla lakamoya manje siyathola-ke kuthi judasi atendisa kungathi ungumzalwane umzalwane wase-ke ukhuphukela etulu futhi ekugcineni ufika esicongweni manje bukusisani lo mshumayeli lomncane ufika enzaweni uthi nkosi bengisolo ngibuka besifazane bengingakafanele ngente lokhu bengikwenta uyathi ngithi kwenta tintfo telive bengingakafanele ngente lokhu bengicitha imali yami emijakweni yemahhashi bengingakafanele ngente lokhu bengihamba njalo ebusuku ngiya kubobhayisikopo bengingakafanele ngente lokhu ngijabulela ngisho tithombe letinenhlamba netintfo letinjalo nginetithombe letikhanukisako letilengiswako ekamelweni lami bengingakafanele ngente lokho loko tintfo telive ngingcwelise nkhosi nenkosi yathi kulungile ngitokwenta lokho ibhoca ingati yajesu kristu futhi iyamngcwelisa bese-ke uma enta lokho ngalobunye busuku uyendlula futhi uva indlo letside uwelela khona futhi uyalalela uva ngembhaphathiswa moya longcwele kugcwalisa kwamoya wabese-ke ulunguta ekhathi kuwo ohe akumangalisi lokho kodwa awusho lokho okutokona inkonzo yami uma ngishumayele lokho loko kungenta make angicoshe ekhaya bangikhipha ebandleni lami uma ngike ngayongena kuloko oh kungcono ngisuke kuloko kodwa ake ngikuhlole yebo liciniso lelo libhayibheli yebo-ke njengemshumayeli lothithe lodumile lowatiwa umhlaba wonke watholwa amathutane nje yindoda leyayikanye nami ePuerto Rico aguqe ngamadolo akhe akhuluma ngetilimi eLondon eNgilandi indoda lenemandla lenye yebavangeli labadume kwendlula bonke emhlabeni namuhla futhi le ndoda umnakabo akanye nami lapha kepha indoda legcwaliswe ngamoya yagijimela kuye yathi oh mnakethu ngiloko-ke wathi ngiyakwati ngiyakwati kodwa buka ake ngikutshele lokutside yathi ushumayele manje ushumayele ngilo leli awa nekuthoma kwakho unganyakatisa umhlaba wathi cha ngingeke ngakushumayela uyabona libandla lingangilahla bengingeke ngakushumayela lokho bengingeke ngakwenta oh mnakethu sekake rekho wake wangcweliswa futhi wafinyelela ekwemukeleni kwati kweliciniso wabuka ekhathi kulo uyabona ukuthi licinisile bese uyafulathela loku sebathi bethelela indodana yankulunkulu futhi bayithela ngelihlazo ebaleni banemahloni ngelivangeli Paul wathi anginamahloni ngelivangeli lajesu kristu ngoba lingemandla nkulunkulu ensinzisweni lingemandla nkulunkulu asebenta emkhathini welibandla lakhe kodwa bathi bengingeke ngakwenta lokho le ndoda lena yathi batho cabanga ukuthi ngiyiphentecostal bayongenta yathi ludumo lwami lwami lutokonakala oh mnakethu anginaluthumo ngicabanga ngelwakhe ludumo lwakhe ngilolo-ke kodwa niyabona ukuthi bangasonzela edude kangakanani kulo niyadi futhi wathelela ingadi yesivumelwano langcweliswa ngayo into le yayimngcwelisa futhi yamkhipha eveni futhi utama kumbeka ekhathi ngalapha bese-ke uyalibuka futhi unekwati kwayo kulifulathela akusekho umnikelo ngesono kwasho libhayibheli kepha kulindzela lokwesabekako kwehlulela nalo mlilo loshisako lotocetha liphi kangani ngoba imbinziselo yami isho inkosi loyo lothelele umthetho wamosi wafa angahawukelwa ngelivi labofakazi lababili noma labathathu sigwebo lesikhulu kangakanani-ke nesigwebo lesibuhlungu kakhulu naloku nje afanele umshumayeli lonyathele ingadi yajesu kristu ngaphansi kwetinyawo takhe emva kwekwemukela kwati kweliciniso futhi wayibala njengento lengenamsebenti niyabona ukuthi sikuphi na jesu wathi cwayani niyambona ukuthi judasi bekanjani na bekakanye nabo impela bekangu-esawu endiwe waba mkhulu kakhulu kulo mnyaka bekangumdukisi umlingisi endiwe waba mkhulu kakhulu kulo mnyaka nangu efika enyuka ngco futhi umnakabo jesu umnakabo longumzenzisi kodwa enhlitweni yakhe bekanelibandla lenyama lelidzala ngaso sonke isikhathi ngoba ngilapho athengisa khona ngajesu wathengisa ngajesu ubutibulo bakhe impela nje njengoba kwenda esawu ngekudla lokungumbhitho wathengisa ngebutibulo bakhe ngetinhlavu tesiliva nje letingamashumi lamathathu labaningi wesilisa nowesifazane namuhla uthengise ngebutibulo babo bakamoya ngekuthandwa bantu lokuthite into lethite lencane yelive longayincobi inhlobo labathite labancane besifazane kuthi penda buso nekuphungulwa kwetinwele bagcoka tingubo letimfishane besilisa ngemahlaya lamancane langcolile nekubhema bosikilidi into lethite yelive uma nithanda live noma tindoda live luthando lankulunkulu alukho kuwe kwasho libhayibheli angifuni kunilimada kodwa sesenyukele ekugcineni siyenyuka manje senyuka ngeliladi masinyane manje niyabona ukuthi kunjani na bayakwenta bamiselwe ngaphambili bangahle balingise futhi nje babe nemoya lomuhle futhi batithobe basonzele impela nje njengemakristu basonzele ngangekuthi bayodukisa nalabakhethiwe kodwa niyobathi ngetithelo tabo wesifazane logcoke tikhindi akabukeki nhlobo njengemkristu kimi libhayibheli lathi kuyinto lesono nalehlazisako kuwesifazane kuthi awule etinwele takhe wesifazane munye kuphela ebhayibhelini lowake wapenda buso bakhe kwakungujezebheli kunjani-ke ngebesilisa ninebesilisa lofanele kuba besilisa labangemakristu kuthi nivumele bafati benu bende loko kanti nkulunkulu uyonethwesa licala ngako hhayi umuntu wenyama oh ngitophuma-ke bese ngijoyina leli bandla cabanga ngako loko nje ngiko kanye umbhalo lowathi bayokwenta futhi nje loko ngiko impela labakwentile futhi nguloko labatokwenta kuncemphetisa lomunye wathi bhili uma ungakuyekeli loku utocosha wonke umuntu yinye kuphela intfo lengeke ihambe umoya loyingcwele ngoba ulivi lakhe nelikholwa sibili lelakumiselwa ngaphambili ngeke lihambe ngoba likudla emphefumulweni walo liyalithanza Akukho lokungalidedisa kulo. Liyokwenda noma yini njengaJakobe kodwa lifuna lobo budibuzo. Liyokuma lapho angikhathali noma ngabe kubita bonke bangani belinabo noma kubita umsebenzi walo noma kubita bulunga balo belibandla noma kubita yonke into. Liyosolo libambelele kubo. Ngoba ngeke lingakwenti kukhona lokukulo uyalihambisa kujula kubitana nekujula onako lapho khona lokuthithe lokukulo mbukani noma yini lofuna kuyithola eBhayibhelini bese uthatha lapha buyela kuGenesis futhi ubone lapho kwachoboselwa khona ubone ukuthi kuta kuphi yonke imimoya neminyakato namuhla kubuyela kuGenesis Ngiloko lesikwendile ufakazela kini letinto leti lentibonako bangani ningakukhohlwa lokho ningakuvumeli kwethe ngethulu kwenhloko yenu uvumele kujule kuwe lokho dindoda nkulunkulu kufika enhlokweni na Jesu wabiketela ukuthi kuyofika enhloko uthi ngetinsuku tekugcina uthi kuyoba ngalokho luphawu lwaNkulunkulu neluphawu lwesilo emandla akamoya lamabili asebenza ndzawonye Manje noma ngibani uyathi ukuthi luphawu lwaNkulunkulu libutibulo umpapathiswa moya longcwele kubaseFesu 4:30 ukuthi ningamtsabukisi moya longcwele waNkulunkulu lenabekwa luphawu ngaye kute kube lusuku lokuhlenga kwenu ngesikhathi batalwa futhi bagcwaliswa ngamoya loyingcwele moya loyingcwele ukudalwa lokusha siyakwazi lokho nitalwa ngumoya ngito kuvuma lokho Kodwa uze utalwe. Kukhona luswane lolutalwa esibelethweni senina. Luneluhlobo loludzite lokuphila. Loko kuphila nalokuncane kwako. Letakhi mtimba letincane emtimbeni walo siyadzikita, siyakhahlela, futhi siyacumacuma kanjalo. Kodwa uma lutalwa lune kanjalo bese ke luyahlabalaza kakhulu luba ngumphefumulo lophilako. Neluswane lungaya esontweni futhi luthi oh ngiyakholelwa esontweni mina ngizohamba ngokwenda lokhu futhi ngilo kahle ngifuna kwenda lokulungile ngifuna kwenda lokulungile kodwa lolukudzingako kubhansuta kwelivangeli kuluphaphamisa kuthi lukhabalazele ekuphileni lokuphakathe namoya longcwele amemete kulo kungathi akaze amemete phambilini bese luba sidalwa lesisha lutalwa ngumoya bese luqala kukhula unyakada bese luba nebuntu balo kuNkulunkulu niyabona luswane nje luswane lemvelo lunebuntu balo emhlabeni bese ke uma lelidokotwa lasemhlabeni lidzilidwa sinalo linye lelilinzile niyabona njengoba nje impela umtimba wemvelo wawuda kukhona umtimba wakamoya uwe mukela uma sewuchathakile kunina futhi uma uchathaka kunina umhlaba lokungiwo usesibelethweni sawo manje ububula ukhala onkulunkulu ububula usebenda uguga nekugula nako konke lokuthandzelako namoya longekhathi kuwo ubukela ivele lingesheya kwemfula uyabubula ushwileka ujuma yebo mnumzana ngoba kunekuphila ekhathi lapho lokuphila phakathi kusemtimbeni lotokufa futhi ngalesinye sikhathi njengoba nje make wathi angacathatha luswane lwemvelo nemtimba wakamoya waluthola umhlaba uyotheleka phansi nemtimba wemvelo uyotheleka phansi nemtimba wenyama noma umtimba wasezulwini uyowubamba ngaleya uma lelidokotho lasemhlabeni litsilidwa sinalo lelilinzile Ngaleso zathu nikhohlwa dindo delive difile kini nangoke umoya manje ubukusiseni njengoba sichubeka manje lemimoya lemibili moya longcwele ukudalwa lokusha siyakwazi lokho ukudalwa kabusha ngamoya kaNkulunkulu udalwa kanjalo ke umoya udalwa ngamoya lokho kudalwa lokusha kulungile Udalwa ngumoya bese ke uma udalwa ngumoya ugcwaliswa ngamoya longcwele kulungile
When these two are in the earth, the natural and
Ngakho ke uma lena yomibili isemhlabeni wemvelo newakamoya ngaletinye tikhathi ngike ngakubona lokhu manje sengivala ngifuna kufinyelela ekuvaleni manje ngikusho lokhu imizuzu lembalo
In the natural are
kukwemvelo noma kukwakamoya lokunye kwako manje ngiyethemba ukuthi wonke umuntu Uyakubamba lo. Manje thulani futhi nihloniphe ngako konke leningakwenda. Manje ningena kubona yini lokho? Niyabona emabandleni ethu namuhla. Ngisho nasemachenjini lapho sithehlukanise khona futhi senda inhlangano. futhi sikubonile konke kwalokho futhi ubona indoda ithatha umbhalo lothite futhi mina kethu leyo ndoda ingathatha lo mbhalo futhi iwende uphile kabusha iwende uphile impela nje njengoba wethembisa lapha eBhayibhelini nendoda lelandzelako iyoyibona ikwenda futhi iyofika futhi itame ukukwenda futhi yehluleke ngiyethemba niyafunda manje iyohluleka ngani na lo mbhalo awukaphefumulelwa kuyo itama kuphela kulingisela itama kwenda kwangathi yindlo letside beyingakaze yebo ke mhlawumbe yathunywa indvodza mhlawumbe indvodza letside yathi yebo ke ungenda indlo lefanako niyabona njengoba nje Jesu athi yoba ngalendlela libhayibheli liyakubiketela ngathi insuku tekugcina njengajanesi najambresi bamelana namose nako kume mose futhi nako kume jambresi namose waphonsa phansi induku yakhe futhi yaguquka yaba yinyoka ngani faro wathi wota lapha jambresi ungenda into lefanako futhi wakwenda niyabona kodwa kwendekani na induku yamose yase idla yonke induku yakhe niyabona yabonakaliswa yayikuphi indvuku yakhe na njengalokhu ngetulu kwekuthi ibonela ngengcondo kunjengalokunye kwalokhu kukhondwa kwemimoya yalaphafa kunjengalamanye alamabandla lakholwa ngenyama akhashane kakhulu indoda athi ngani loko kwakukwalolunye lusuku aphume aphela nje kodwa abukisisani nomoya ngetinsuku tekugcina utolingisela umoya sibili niyabona na ita lapho-ke inkathato yena ufana impela nje njengalona lomunye lo ngiwo mbamba niyabona kodwa akakhonanga kuwubonakalisa akakhonanga kuwenda ubambelele akakhonanga kuwenda uhlale esikhathi lesithe o nkulunkulu bantu bayenyuka bese bathi nginamoya longcwele nami bukani indlela labaphila ngayo ayihlale isikhathi lesithe kusuka emvuselelweni yinye kuya kulenye kusuka emhlanganweni munye kuya kulomunye uyabonakaliswa abanawo uma wesilisa atalwa ngumoya wankulunkulu noma wesifazane banetithelo tamoya bahamba ngekunesaba nkulunkulu baphila leyo mpilo niyabona na bayadeda etintweni temhlaba nkulunkulu uhamba kubo futhi atibonakalise futhi afakaze ukuthi unkulunkulu asebenta ekhathi lapho lolomunye uyalingisa niyabona na kulingisa nguloko lobekukhona kusukela phansi le kulingiswa bukani Ishmael na Isaka futhi kwehle njalo niyabona kulingiswa bukani umprofeti Mose futhi bukani umprofeti Balaamu niyabona na niyabona ukuthi behla kanjani bukani Judas futhi bukani Jesu na Jesu uyabiketela ukuthi lo moya loyingcwele ngetinsuku tekugcina uyoba luphawu lwankulunkulu manje lungaba yini luphawu lwesilo na lungaba kwencaba luphawu lwankulunkulu ngoba wonke lolo bekangenalo luphawu lwankulunkulu bekaneluphawu lwesilo futhi uma kuthi mphawu takamoya letimbili lolunye lwato lutoba luphawu lweliciniso lwankulunkulu lolunye lutoba kuhlubuka ningakubona na bukani luphawu ethestamentini lelitsala ngesikhathi kubethwa licilongo ijubhile yonke iminyaka leminingi kakhulu tigcila tahamba ikhululekile ngoba licilongo lalikhalile yebo-ke wonke lobekafuna ukukhululeka bekangahamba kodwa labanye babo bebathanza kuba digcila ngako bebabathatha babayise e-altari nasensikeni yelisondo futhi babhobozwa tindlebe yabo ngelusungulo futhi bebamakwa ingunaphakathi bebahlala njalo bakhonda leyo nkhosi futhi namuhla uyova umlayeto welivangeli ngeliciniso manje ungakhululeka uma ukufuna nkulunkulu ukhuluma nawe kodwa uma ukhuphukela kuloo mncele lapha bese ubuya ngesheya bese uba ngekwati kweliciniso bese-ke uyafulathela ukubhoboza endlebeni futhi uyoba likholwa lelisihlakaniphi njalo uyoba ngilokholwako futhi uye esontweni kodwa ungamemukeli nhlobo moya longcwele niyabona bese ukhonda loko lonke lusuku lokuphila kwakho manje luphawu lwesilo noma luphawu lwankulunkulu futhi sisonzela edutane kakhulu
The word has to be inspired. Hearing.
Manje bukani. Livi litofanele liphefumulelwe. Kuliva kulicondza nekulenda. Bantu labanengi bayoliva kodwa bangeke baliconze. Nkulunkulu tawuthi ngilo leli awalakho. Ngingeke ngaba ngumgicike longcwele. Angifuni lutho kwalokho. Niyabona abaliconzi. Sitoya emihlanganweni moya lo ngcwele lomkhulu utokwehla bengihlethi lapho ngalolo lunye lusuku ngesikhathi kuvela umbono futhi wabiketela kona impela nje ngathi naku kuta insizwa wota lapha ngachweba loyo weta uphethwe inhlitiyo futhi ufuna yebo kunjalo impela uyambona lo wesifazane eta lapha ya wota lapha unesimila ebeleni futhi sisebeleni langesencele futhi usesimeni lesibi kakhulu futhi usoni futhi unga kunjalo impela lawo madoda lahlethi lapho acalada bashumayele nabo bonke bathi hamba uye emhlanganweni ubukithise moya loyingcwele aphuma ngco agudude emhlanganweni futhi usho timfihlo tetinhlitiyo yindwo letinjalo futhi kuyamangalisa ngiyacabanga ya niyabona na oh mnakethu niyabona na kungakulolunye luhlangothi kukhona lokwentekako Besifazane bayaqhubeka ukuthi baconze embili ngqo benda into lefanako besilisa bayobuyela emva ngqo njengengulube ekuphucuteni kwayo nenja emahlandeni ayo beyafana nje aniboni na manje ngikhuluma ku N E niyabona ufanele uconzeke emngane ukuthi ukusiphi isimo ungaleso sizathu le tape ngitsite yelibandla kuphela niyabona na libandla kuphela uma ubitwe ekukhanyeni ebumnyameni waya ekukhanyeni usuka ekufeni waya ekuphileni usuka kulokungiko ngeligama nje umcabango wekuhlakanipha ngaKristu uye elatini lokutalwa kabusha futhi ubukisise impilo yakho ukuthi ibeka tindlo demhlaba eceleni futhi umele Kristu kungakhathaleki bonake kukhona indlo leyendekile niyabona na kukhona lokuthi itekini ulambile futhi uyanyakata njengoba kwakunjalo ngaJakobe niyabona ubambana nengozi uhamba ngalokwehlukile emva kwaloko kukhona indlo lehlukile kuwe sewuguqukile manje kufanele ngaphambi kokuthi kwendiwe kufanele kuphefumulelo kuwe angikhathali ngingema lapha futhi ngishumayele ngithe ngithole inwele lethi sasele ticothuke emahlombe ami ate agobane uthi ngaba neminyaka lengemashumi la imfica budzala uthi nalalela nsuku tonke aze uNkulunkulu akuphilise lokho kuwe usasolo usesimeni lesifanako Dinsuku letimbili bengitadisha futhi ngikhulekela lokhu niyabona na ngathi ngosi ngifanele ngikusho lokho ebandleni na indlo letsite yathi kusho li hour selisedude kusho ngiyeva ukuthi itongidonsa ngisuke masinyane ngako ngifuna nikwati akekho longeta kimi kwasho Jesu uma babe wami angamdonsi kucala oh ngiyathi nithi ninaye uNkulunkulu na Abrahama unguyihlo kodwa nginitshela lokhu niyi babe wena udeveli kwasho Jesu emadvotsa lakholwako baphristi nemadvotsa ladumile nibakadeveli uyihlo niyabona na caphelani titselo tamoya manje niyabona ufanele kuphiliswe kini bengingeke sengicabange Noah athi niyathi kuthini nje kufanele ukuthi lingahle line ngalenye ilanga ngakho ngidovele nje ngiphume ukuthi ngitakhele umkhumbi Uma lina yeboke ngithongena emkhunjini futhi ngisuke ngihambe nje uthi akukho lokuyongikhathatha ngoba ngithongena emkhunjini futhi ngisuke ngihambe ungake ukucabange nje cha cha lokho kwakungesiko kube lokho kwakukade kungiko oh kwangathi labakhethiwe bangakuva manje uma lokho kwakukade kungiko kufike umhalathisi wokucala njengoba iBhayibheli lathi Beka khona wamhalathisa beka yobeka sando sakhe phansi asuke ahambe njengoba emadoda yenda namuhla lecala naJesu uthi uma babuka ngale bese babona liqiniso bayasuka kulo abakhoni kulimela njengalowo mvangeli lowathi wako wathi liyodzabula inkonzo yami angikhathali ngenkonzo leyodzatshulwa ngumoya longcwele ifanele idzatshulwe Manje kodwa niyabona ukuthi chenya lobunengi budvotsa lobunengi buntu Oh caphelani kuloku manje noabeka sendle ngephandle futhi weva futhi waconza futhi wenda akunanza bakuthi kufika abahalathisi labangakhi wakha khona masinyane No angumtikiki longcwele akungihluphi nakancane asolo nje akhe bekavile bekakuconzile kuthi nguNkulunkulu futhi wakwehlulela ngemibhalo futhi kwaba njalo wachubeka nekwakha emkhunjini kungakhathaleki ungake ucabange nje ungake uke ucabange lokhu kuthi Mosi asendleleni yakhe lebheke eGibhithe aphume ngalenye ilanga athi kuZipora umkakhe Zipora uyathi kutsini Ngilungise lokunye esingisini sami. Nginalokuncane kwetibalo tami konke kuqondisiwe. Nalokunye kwegeometry yami futhi. Oh, letinengi letinye tindvo nemfundo yami. Kusukela ngelusetimvu ngemuva lapha ngipolishe lokunye kwaloko ngenda liphutha endase eGibhithe ngicabanga ukuthi ngitokwehla ngiyokulungisa ngicabanga ukuthi ngitokwehla cha ligagasi lekucala lifike limelane naye bekatovele awe khona lapho wendani na wakukhohlwa konke lake wakwati mayelana negeometry nange kuhlakanipha kwakhe ngikolo lokwamfaka enkingeni loloko lokufakela ibandla enkingeni namuhla bashumayela abafundzile labanenga kakhulu bangakatalwa ngamoya besilisa nebesifazane bathanda kulalela tinkulumo tekuhlakanipha esikhundleni sekushumayela emandla nekuvuka kwaJesu Kristu nguloko lokusifake enkingeni namuhla asisadidzingi tikolwa letiphakeme nemfundo yebashumayela sidzinga emadoda labitwe nguNkulunkulu lagcwaliswe ngamoya loyingcwele futhi hhayi isayensi yetenkolo lendiwe ngumuntu yelihlelo lelitside sidzinga emadoda labitwe nguNkulunkulu Mose bekelusa timvu watinda futhi wakhohlwa bekathi ukuthi kuhlakanipha kwakhe kwakwehlulekile bekathi ukuthi imfundo yakhe yamehlulekisa bekelusa timvu kodwa weva oh khumula ticathulo takho Mose umhlabathi lome kuwo ungcwele wakulalela kwakuyini na leli phimbo lengelosi leyayilikhulumile lalingekwembhalo Bekathembisa Abrahama uyise ngiyakuvakashela abantu emva kokuba bebakade basendasi lapha iminyaka lengemakhulu lamane futhi ngiyobakhipha ngengalo lenemandla waconza ukuthi lowo kwakungumbhalo waNkulunkulu ubonakaliswa Ake ngime umzuzu loku akungenisise ningabona ukuthi ngikhuluma ngani namhlanje Live laNkulunkulu liyabonakaliswa embikweni ngqo futhi anikuconzi cabangani manje ngeSodoma neGomora cabangani ngesethembiso saKristu setinsuku tekugcina Mose wakuconza kwakungekwembhalo kwakusethembiso wefa waconza kukhona into lengena kuye mnakethu wakhona ke kuhamba akwende Wenda beka khona kwehla futhi amise wonke faro beka khona kubitha tinhlupho uma afuna beka khona kuvula lwandle lolubovu ngoba beke vile beka qondzile bekenta esikhundleni saNkuluNkulu ngiyoba uNkuluNkulu kuwe wena ube ngumprofeti kimi washo wase uthi angeke ngikhone kukwenda wathi yebo ke khona ke bani nguNkulunkulu uthi wende Aaron abe ngumprofeti wakho ufanele uhambe noma kanjani akazange nje athi yebo ke mhlawumbe bekufanele ngehle ngicondzise le tinto awucabange nje Elijah entsabeni yasekhameli athi uyathi lelive linesono kabi engcenye mhlawumbe bekufanele ngiphume uthi ngitshele ahabo uthi ufanele abe nekuthi sola mhlawumbe kufanele nganyukele entsabeni lapho futhi ngihlale phansi futhi nje ngizile kudla isikhathi lesithe baze labo bantu bagule kakhulu futhi bakhathale kungibona etulu lapho ngibulawa indlala
no that wasn't it but he heard
cha loko kwakungesiko kodwa weva futhi waconza wase uyenda ngiyale emagwababa ukuthi akondle yenyukela lapho ngasekherithi Lapho sekufika isikhathi selemancamo emkhathini kwabhali naNkulunkulu wathi hambani nilandze imihlatshelo yenu nende noma yini kuyo leniyifunako futhi nibite uNkulunkulu wenu lapho bathi sika futhi banencumbi yenyama futhi bagcuma baye phansi nasetulu bana lomnengi umsindo wathi mpongolotani kakhudlwana mhlawumbe usehambile afuna lenye indzawo mhlawumbe ulele oh mnakethu yebo ke niyathi kuthini wathi ngilikholwa kuJehova ngako ngingakwenda lokho noma kanjani oh cha ungakulingisi lokho cha ungadami kuba nguElijah aze uNkulunkulu akubite ukuthi ube nguye yebo mnumzane ngingceke uyaJehova kukhona emakhulu lasikhombisa abo phansi lapho uthi kodwa akekho lomunye wabo lo waba nesibindi sekukwenda khona ke ngesikhathi sekajube inkunzi uthi wathela imanti kuyo wathi ngkhosi ngikwende lokho ngemiyalo wakho niyabona noma ngibani lomunye lobe angakutama wakutoba kwehluleka mbamba Kufanele kuphefumulelwe kuwe. Moya loyingcwele ufanele akulethe ukuthi akwende kubonakaliswe kuwe. Nguleyo indzaba namuhla. Angeke usukume ialtari futhi uthi yebo ke haleluya haleluya. Ngosi ngifuna moya loyingcwele. Haleluya haleluya. Cha, kodwa mnakethu thathe uma moya loyingcwele sekaphefumulele lelo livi kuwe, utomthola ungakesuki esihlalweni sakho. Indlo letsite kuwe yasha umshumayeli ngeke aze akutshele ukuthi yenda lokhu futhi yenda lokhu lamaqembe lamadzala atovele awohloke nje uthi kuyohluma emaqembe lamasha kuphefumulelwe kuwe awuna umthukuthelela umshumayeli uma ashumayela liqiniso eBhayibhelini uyolithandza finyelele kulo likudla emphefumulweni wakho ngisho Jesu uqobo lwakhe wathi angikwenti lokho lengifuna kukwenda nekhathi kwami lucobo indvodzana ingeke yende lutho kuphela lokho lebona uyise akwenda emavi bekangu Emmanuel uqobo lwakhe bekangunkulunkulu emhlabeni Jesu bekanguye bekayinyama uNkulunkulu lebekahlala kuyo bekanguleli thende uNkulunkulu lebekahlala ngaphansi kwalo amen kodwa kuko konke lokho indvodzana yaNkulunkulu letalwe intombi ndo Emmanuel ekugcwaleni kwamoya beka nemoya longenasilinganiso futhi noko enyameni yakhe lucobo wathi angendi lutho ate babe angikhombise kutshala uphefumulelwe kuye kukwenda sathane wathi kucula lamatshe lawa abe singwa futhi wende ummangaliso asengikubone uwenda wathi kubhaliwe umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa ohe Kodwa ngesikhathi sicuku silambile wathatha imicathane lesihlanu netinhlanti letimbili letincane futhi wondla tingulungwane letisihlanu oh haleluya niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na Ungadami kulingisa nguleyo indzaba ngePentecost namuhla nguleyo indzaba ngelibandla namuhla ukukhona labanengi kakhulu labadama kulingisa ukuthi banamoya longcwele unalabanengi kakhulu labadama kulingisa kuphilisa kwaNkulunkulu unalabanengi kakhulu labadama kulingisa into letehlukene tenkhosi angeke ukwende lokho leto thinto ita ngekukhetha uNkulunkulu abida uwa uphuma esibelethweni samake naloko Tiphiwo nelubito tingaphandle kwekuphenduka. Oh he, lelo liqiniso. Angeke watenda indlolo ngesiyo. Kodwa uma uNkulunkulu akubida, bani ngumuntu lobonga kakhulu kunabo bonke emhlabeni ngoba ukubithile. Bese ke kuba ngiko sibili kuwe. Njengoba bengikukhuluma kube benginesikhathi ngetikwireli ngalele linye lilanga. Ngaloko acishe kwangijikisa. Angaze ngikubone phambilini futhi ngangeke ngikwende. Hethi lohlethi emva lapha ya angibuka kwakungendeka kanjani lokho na kwakungeke kube nako kukwenda kodwa kwaphefumulelwa kwaphiliswa live lakhulunywa futhi lentiwa kanjalo haleluya Pawula ungake umcabange nje athi bengingephandle kulolwandle tinsuku letilishumi nakune imini nebusuku futhi kungekho tinkanyeti noma inyeti noma lilanga noma lutho ngibona ukuthi ngidovele nje ngikhuphuke futhi ngibatshele manini sibinzi ngoba uNkulunkulu utosinakekela noma kanjani oh uNkulunkulu akasebenti kanjalo uNkulunkulu akakwenti lokho lukholo lwakho lulungile mnakethu lukholo lwakho lusimangaliso kodwa ize lento iphefumulelwe kuwe oh nani lilambu lelibovu lilenga lapho futhi uma ngibona ngithi yeboke lunyawo lwami lunyathele emafutha nginemoto ngendlula kuleso sibane ngaleya ngigijima amakhilomitha lalikhulu nemashumi la imfica ngeli hour liqiniso lelo ngiyaweva emandla ngaphansi kwelunyawo lwami kodwa kungcono ulinze kuze kube luPaul oluthi hamba luvele haleluya niyakuthola lele ngiconze kukusho uma loluPaul oluthi hamba lukhanyisa Kulungile uma indlo iphefumulelwa kuwe naNkulunkulu akwenta kwatiwe njengoba enda emuva lapho kulungile kodwa aze akwende sinesicuku sabo Judas balingisa bahambisana kungathi uthi yebo ke ngiyafana nabo nje ngingumKristu nami Oh anikumbuli yini emadodzana askiva skiva aphuma ase athi siyakuyala siyakuyala egameni laJesu lamshumayela kuPaul aphuma wathi Paul ngiyamati naJesu ngiyamati kepha nine nibobani na li awaliyeda lapho lokulungile nalokungakalungi kubonakaliswa khona uyakhombisa kumaKristu namuhla uyakhombisa emabandleni namuhla uyakhombisa kubantu namuhla nginihlalisa isikhathi lesitse ngifuna lokhu kufinyelele kini Pawula kazange athi ngikhola ukuthi ngitokwenyuka nje bese ngitsi yebo ke manini sibinzi cha wendani na weva ingelosi bekathi ukuthi leyo kwakuyingelosi lefanako leyayikhuluma naye njalo waconza wase uyenda wenyuka wase uthi manini sibinzi ngoba ingelosi yenkosi lengingceku yayo ime ngakimi itolo ebusuku ingibonisa umbono ukuthi akunawo lahleka lutho kulomkhumbi manini sibinzi hambani niyodla lidina lenu manje yonke into ilungile kulungile amen uma kuphefumulelwe kuwe uma uNkulunkulu akwenda kube kahle ngine kuphawula lapha ndzawana thite lengikubhale phansi naku khona lapha sisekugcineni kwetinto tonke ake ngingenise lokhu nje kanjena manje sengivala ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu unembulele lokuthide bukani yonke into seyisekugcineni lo munye wabuta ngalo lobunye busuku ngikholwa ukuthi kwakungumnakethu Fred Sotman sasibuta ngokuthi sasesisondzele kanganani isikhathi sekugcina umnakethu Demo Shakarian beka ubonile lo mbono ubonakaliswa kanjalo futhi ufezeka etinsukwini lethi sihlanu kamuva uloku uphelele wacishe nje wamuyisa waphuma ecathulweni takhe wangishayela wathi unjani Joseph ngathi uyaphila wathi uyayibona iyini imibono ngathi yebo Wangitshela ngaDavid indodana yemnakethu Wood lapho bekawe khona esidududwini tinsuku letintsathu noma letine kungakendeka kona impela nje wathi uyathi leto tinto tilandzela imindeni ngathi letilungile noma letimbi kuyenteka kunye kwako kulandzela imindeni futhi sasixoxa kancanyana futhi bona Fred wathi kimi kudonswephi lokhu umnakethu Branham ngathi buka Fred ase sikuthatha ngemvelo uNkulunkulu usebenta emvelweni yakhe bukani bukusisani ukuthi kwendekene lilanga lapho uma empumalanga leyo impucuko lenzala kwendlula yonke lesinayo yishayina donke siyakwathi lokhu impucuko lenzala kwendlula yonke lesinayo yishayina kulungile nempucuko isuke yaya ngasentshonalanga Songa lesikhathi lesi futhi manje beungasuka uyephi uma usuke elugwini lwasentshonalanga uhamba wewela ngcona uya eShayina impela sesisekugcineni libhayibheli lathi umprofeti wathi uyoba khona lusuku lolungayuba busuku futhi lungabi yimini lapho lilanga lendlula kodwa ngesikhathi sakusihlwa ngaphambi nje kokuthi liphele ngalapha futhi kuyoba kukhanya lokufanako Jesu wathi kuyoba khona imvula yokuqala nemvula yamuva nemvula yamuva iyoveta yoyimbili imvula yokuqala neyamuva ngesikhathi seminyaka lesifanako sesikhathini sekugcina bukani lapha ake nginikhombise tembusave sethi sekugcineni niyakukholwa loko na ngikhombiseni lokuthite namuhla lesive lesi sibi kwendlula tonke emhlabeni nekonakala kungamesabi uNkulunkulu Ngubani lo wafunda liphepha iKorea Journal ngalo lobunye busuku eluvile ngesikhathi bonke laba besifazane bakhetha sive ngasinye wesifazane lobukeka kube ndlula bonke esiveni futhi babamisa ukuthi babe nginobuhle wendalo yonke jikelele wonke wonke wakwenda ngaphandle kweRussia futhi bathumela kuKrushchev futhi bambuta walelani na wathi iRussia ayibahlubuli timpahla besifazane babo ukuthi bahambe embikwe besilisa Lihedeni sivele singamesabi uNkulunkulu siletha lihlazo etikwethu sine lesitibida ngamaKristu wathi iRussia ayibahlubuli timpahla besifazane babo ukuthi baphume bahambe kanjalo futhi awudiboni tikindi noma into lenjalo eRussia lowo ngulongamesabi uNkulunkulu futhi sine lesitibida ngamaKristu akumangalisi libhayibheli lathi lonke litafula ligcwele emahlanda futhi ngibani lengingamfundzisa imfundziso futhi ngibani lolunyulwe ebeleni na Kodwa simiso ethi kwesimiso nelilayini ethi kwelilayini ngoba ngetindzebe letingingitako nangaletinye tilimi ngiyokhuluma kulabantu laba futhi lokhu ngilokuphumula ngoba konke lokhu abayukuva sinewethu umcondo wekuhlakanipha oh bekungaba kuhle kanjani kuhlala lusuku lonke kulo ngembusave tibotisiwe emademokratsi emaripabliki nabo bonke kuyenyanyeka kakhulu Kuyini na sicuku nje sekufakelwa wonke umuntu losebenta kuko longakatalwa kabusha wadeveli Devel wathi wonke umbuso emhlabeni ungewami na Jesu akazange aphikisane naye umhlaba ulawulwa ngudeveli futhi wonke umuntu losebenzela uhulumende uma angesuye umkristu uwadeveli futhi usebenzela develi yonke letiveleti tiyowa kujesu kristu uma efika kuyoba khona sikhathi seminyaka ley'nkulungwane ukani lapha namuhla kuthi baya kuphi manje bampongolotela mine ngikusebenzisa imali ngaphandle ngale yako umakristu futhi bafuna kunginika iminyaka lengamashumi lamabili ejele lembuso ngikusebenzisa imali kuthi usebende ngokuchubeka kwetenkolo futhi inkantini nabhiya nabosikilidi kwesulwa emashumi etigitsi temadola ngeminyaka kwabotisa sive futhi mine ngitama kushumayela kulunga ngime emnyango wajesu kristu futhi bangithumela ejele lokulungisa tigwege ngenxa yako futhi bathathe into lenjalo yebubi lihlazo labakhaliphile labahlakaniphile futhi babavumele bakwesule bentela inhlelo tamabonakuhle letona elive bathumele besifazane etinjeni lesinye seticalekiso letinkulu kwendlula tonke sive lesake saba nato futhi abentiwa lutho ngako bangithumela ejele lekulungisa tigwegwe ngenxa yekushumayela livangeli ngikhipha emadola lambalwa ngephandle lapha kuthi ngishumayele livangeli bantfu labanginika wona kuthi ngishumayele ngawo livangeli angikanjingi futhi angikwati kusayina leyo kodwa noko bafuna kungithumela ejele lekulungisa tigwegwe bangibambe iminyaka lemibili futhi banekuthethwa kwelicala lokutoba khona masinyane o lihlazo lelingaka kwenyanyeka lokukanje pho nkulunkulu bani nesihawu ngitosho le nto yinye mhlawumbe nguleyo ndlela nkulunkulu lanayo ngaphambi kwekuthi athumele ibhomu ye-athomu ufanele wente lokutsite lokuliphutha uyati ufanele uke utsinze logcotshiwe wakhe ngenxa yalo mbhalo lofanako funa ungabathinzi labakhethiwe bami kunjalo ngako uma kutobita loko kuletha kwehlulelwa njengoba kwenda ngetinsuku tadanyela noma kulenye inzawo akude ngencengo yakho nkosi kunjalo o yebo embusave lihlazo sive sonakele yebo ke bukani kuthini batokugcokisa emasotsha tikindi manje o ye embusave imbi embusave sethise kugcineni kondlovu kayiphikiswa abakalungi embusave atikalungi abahlalanga ngani nenkosi lemesaba kunkulunkulu njengoba nkulunkulu abanika yona davide na umbusi lomkhulu wasengilandi wathi ngesikhathi lenzandwa yelinyeni inqatshwa wathi ilungile manje kodwa kuyofika sikhathi wathi ayiyuba lutho iyoba ngiwo onke emaseyili futhi langanasisimiso futhi uqinisile wathi betembusave beme emabhokisini ensipho kuwo onke emakona tonke tinhlobo tetintho letigwegwile letona hulumende nale ndvodza yayiqinisile nguloko impela lokwentekako indvodza yinye ingaphuma lapha futhi ihambe yendlule lapha futhi ithakiwe futhi isiphule konke lefuna kukusiphula futhi yehlele lapho yati wonke umuntu ngako ayikho indvo leshiwoko ake kuthi indvodza lehluphekako noma lomunye umuntu longadi atame kukwenda futhi bathunyelwa ejele lekulungisa tigwegwe bonakala lihlazo kwenyanyeka emaphesenti langamashumi lamane ale titabane kucabange nje yisodoma negomora futhi nalo leli cembu lelifanele ngabe liyakholwa ngiyatibuta kuthi yini lentekako lelandzelako uma sekungena mengameli lolandzelako nkulunkulu wasinika indoda yinye lelungile lemesabako unkulunkulu Dwight Eisenhower lomdzala futhi manje ngiho bukitsisani kuthi yini indvo lelandzelako lengenako futhi singahle sibe neligundvwane esikhathini lesilandzelako noma kanjani kodwa kuta faro longamati josefa kukhumbuleni loko ngitofika kuloko emzuzwaneni tembusave tonakele siyakwati loko imbi seyisekugcineni kwayo Oh bage bachichelana ngematshe ngalesinyi sikhathi bashayana enhloko ngemazembe ematshe base ke badubula buchoki nemchibisholo base bathola tibhamu kwase kuba yimachine gun kwase ke kuba 88 eJalimane futhi tibhamu letinkulu kakhulu lesinato base ke baphonsa emabhomu esandla negesi yapoison kodwa sebanebhomu yehydrogen manje imbi seyisekugcineni yonke tive tinawo pho nitokwenda njani manje na ngisho nesive lesincane namuhla sivele nje sigobise incipho yesibhamu nguloko kuphela labadzinga kukwenda futhi usuka ubheke etulu Imbi seyise kugcinene. Amen. Imbi seyise kugcinene. Dembusave setse kugcinene. Imfundo seyise kugcinene. Buhlongandlebe bensha sebuse kugcinene. Bantwana awasekho emathemba ngebantwana. Sebavele bayahlanya. Ngeke nisaba namfundo. Anisakwathi kwehlela lapha esikolweni futhi nibe nayo. Nithole umfanyana abe nemfundo. Ungumntana wesihogo lophindwe kabili nasaphuma kunaloko bekangiko ngesikhathi angena. Thishela ake asho lokujide ngako utobulawa. Bayobumba licembu lelincane iClarks futhi baphumele lapho. Futhi bamdubule lo thishela, bamkhiphele ngephandle, bamkhunge ngensambo. Silahlekelwe bo thishela labathi ngulungwane letimbili. Oh, awume kancane. Ngikhola ukuthi kwakubo thishela labathi ngulungwane letingemashumi lamabili. Ngalo mnyaka lona lowendlulile. Angibasoli, bengingeke ngifune kukwenda nami. Manje, banetimpawu labathi misile ngaso sonke sikhathi. Nikani labantwanyana laba imfundo yasekolishi. Bayayidzinga kodwa devel ubatholile futhi akusiko nje lokwejwayelekile kuphuma futhi ube nelunya futhi ususelisango bese ulilengisa esihlahleni ebusuku beHalloween noma wende indlo letsike lencane ngelunya njengoba kwakuvamise kwenda kanthanyana noma uthathe inkalishana yemlimi bese uyibeka ngephandle emgwaqweni hayi kanjalo kodwa bayahlanya benda thintho letibuhlanya bakudubule bakubulale bakusoconge ngenhloso bakufakele poison noma yini leso stukulwane lesilandzelako kutala abantwana sekusekugcineni bufazane bumake ngani kuhlela umndeni sekwentiwa yonke indzawo netinja letincane seyithathe indzawo similo lesihle asisekho nhlobo similo lesihle kubo besifazane bagcoka kabi bavela kumabona kutse tonke tinhlobo tekulingisela tebantu lababi base Hollywood tonke tinhlobo tetindlo emafashini konke kusekugcineni
education's at the end politics at the end
imfundo seyise kugcineni dembusave ekugcineni imbi seyise kugcineni imbuchuko seyise kugcineni tonke leto tindlo setise kugcineni hey yini lesingayenta ke yini lelandzelako Sesise kugcineni kwetindlo tonke. Manje impilo yelibandla seyise kugcineni. Libandla lelejwayelekile libandla. Manje lokhu kungahle kunamathele kancanyana nje. Kodwa libandla lenyama, libandla la Isawu selifike ekugcineni kwalo. Lendani na? Liphikelele kuyongena kumfelandzawonye wemabandla. Loyothe kugcineni ujoyinane neburoma, kulwa nebukatolika, noma nebukatolika kulwa nebukhomanisi. Papa John ubita onke emabandla kuthi abuye futhi atobuya futhi atothi hlanganisa ndzawonye ngona kanye nje lokungu isho kanje inkhosi wena uthi awume kancane mina ke uGhana uyaphuma elayinini uma ngiphuma uNkulunkulu wabhala iBhayibheli lakhe laphuma elayinini ufanele ube ngumikhaya kulendzaba Morris Serulo wathi kimi ngalo lobunye busuku wathi uphi umphiki uKristu mina kethu Branham liJuda lingumphiki uKristu ngathi Morris futhi wena liJuda wathi baba tonzi baNkulunkulu labakhulu kunabo bonke lokhona ngathi Morris ungalokothi ngitshele embhalweni lapho umphiki uKristu avela khona eJerusalem umphiki uKristu uvela eRoma akavele ePalestine Wathi yebo ke buka ngi bangu labatonza uNkulunkulu yebo akasho ngeyini uNkulunkulu ukuthi waphumputhekisa emehlo abo kude etsine sibe nelusuku lokubona na kodwa lusuku lwethu lutophela masinyane wathi omna ke uBranham angizange ngicabange ngaloko niyabona nako lapho khona niyabona sesise kugcinene umhlaba wenyama libandla lenyama likuko kugcina bukusisani ukuthi buphethela kanjani elubumbanweni lwemabandla imhlangano yebazalwane yangena kuwo iPentecostal ikulo bonke lalabanye bayadihlela nginibona endasi lawo makhenane kwehle njalo ngaleyo mimoya ya Isawu ikholwa impela futhi batentela umfelandza wonye nemhlaba hayi kuqonza kwakamoya bangakwathi kunqoba bangakakhethwa uNkulunkulu kubitelwa ngephandle futhi behlukaniswe oh kube nje bengakwathi ukukwenta kwatiwe lapho uma kuphela bengingakufuca kwehle ngandlela tside abakuboni banemehlo kepha ababoni indlebe kepha abeva oh kungani sibe buthundu kangaka emoyeni na
Now, listen this
Manje lalelani lokhu. Yonke into seyisekugcineni. Nelibandla la kamoya lisekugcineni kwalo. Seliya ekugcineni, oh Nkulunkulu. Bukani emuva ngaleyanga sikhathi licala naluda. Lathi nsitha la kamoya. Lase liba na Wesley. Lita ekungcwelisweni. Lase liba nePentecost. Moya longcwele. Kuthi manje esikhathini sekugcina. Umoya kaKristu unjalo ebandleni. Lenda imisebenti lefanako nalayenda. Libuyela ngqo enhlokweni yalo futhi lilungele ukuthi libandla naKristu kuhlangane nekubuya kwenkosi Jesu nekuvuka kwalabafile. Sisesikhathini sekugcina. Jesu washo njalo. Njengoba kunjalo emihleni yaseSodoma. Kuyoba njalo ekubuyeni kwendodana yemuntu. Niyakuconza na? Bukani libandla lenyama. Bukani ukuthi bayaphi. Baqhubeka nekukhwesha njalo njalo. Bukani libandla leligcwaliswe ngamoya. Lithinzitha konke kwembhedo walo lomncane. Lenyuka lingena kumoya engosaneni ngesibalo. Kusobala. Lidongena emoyeni. Kodwa lenyukela endzaweni lenjalo. Lathe langena lapho khona. Moya loyingcwele atsabula kulo ngqo. Lisebenta indlela yalo. Lilungela kwemukela inkosi yalo. Lilungela kwemukela inkosi yalo. Futhi onke lalamanye ahlela abuyela emuva ayongena emhlabeni. Endeka labathi gatshanyana abuyela emuva angena kumfelanza wonye. Enyuka ayongena kuleyo nhloko yelubumbano yinye lenkulu ngaphansi kwebukatolika. Futhi kwaba khona umfanekiso lowabunjelwa silo. Umfanekiso indwe lefana naso. Lubumbano lwelibandla lubunjwe nebukatolika. Labo boba abini ndzawonye, basebenta ndzawonye. Ngubani longalwa nesilo noma umfanekiso waso na? Impela ngeke. Besingendlula kuko ema-hour. Manje ake ngisho lokhu kini. Kutawubese-ke sekuba sikhathi sekuvala. Kukuthi nginitshelile kuthi bekutothonza. Nje ngithi vela ngithuthumele kakhulu. Lapho ngisho nankulunkulu asho letimvo leti wathi batshele. Kukhulume ukuphumisele. Ungabe usathula bakhombise lona uma bangalemukeli khonake ingadi ayisekho etandleni takho liawa lifikile sikhathi konke sekuya emaphethelweni live selisekugcineni kwalo ngeke lisemanhlobo imbi seyisekugcineni kwayo ngeke nisaba nembi uma niba nembi ngeke wekuqala nje lothonsa incipho yesibhamu ngilokho-ke nembusave kubolile futhi konakele libandla lemhlaba yi-methodist i-baptist i-presbyterian ema-pentecostal ingulube ekubhucuteni kwayo yinja emahlandeni ato kunjalo onke awo Nkulunkulu uyabida ubitela ngaphandle kwaloko konakala libandla lelikhethiwe kunjalo impela Isawu bathi ngithi libandla angikungabathi lokho Jakobe bekanguyise wa-Esawu naye kunjalo ngako kodwa ngiconze ukuthi Isaka bekanguyise wa-Esawu naJakobe bekangumnakabo kanye naye kodwa waba nemvuzo ebutibulweni lolomunye wabutonza lomunye weva waconza wase uyenda Lolomunye wathi, oh, kuphela nje uma ngiya esontweni, futhi ngiende lokulungile. Kwenda mehluko muni na? Nako lapho khona. Manje, ngisho lokhu-ke sengivala. Lokunye kuphawula kuni. Libandla sibili, linalokunengi lelifanele likuphilele manje. Oh, kufanele kube sikhathi sekubanga umsindo wokujabula selibandla sibili. Selibandla leliqiniso. Selibandla lelikhethiwe. Uma wathi enhlitweni yakho ukuthi wendlulile ekufeni, wangena ekuphileni. Uma utibuka, uthi ubone ubukisise impilo yakho futhi ubone ukuthi yonke into emhlaba sethendlulile ukuthi sewube sidalwa lesisha lalela manje sengivala ulalelisise uyathi ukuthi sewendlulile impilo yakho iyakufakazela niyobathi ngetithelo tabo yonke injongo yakho ingukristu ubuke yena ukuthi ethe noma ngamuphi umzuzu uhamba ngamoya uyamthanza umbona asebenda ngawe akukho lutho lofisa kulenda kodwa uvele akwende nje cobo lwakhe Oh sikhathi lesinjepho ngikhumbuta ngengcweti yemifanekiso leya yangale eRoma kuthi iyofundzela kuba ingcweti yemifanekiso umfolo semusha bamnakisisa bekehluke kakhulu kubo bonke lalabanye bafana nemantombatane aseAmerica netintho letatendeka lapho kuthi babe tingcweti temifanekiso nakuwo wonke umhlaba lensizwa yendlulele yayingumfolo ncomekako futhi banakisisa bebane maphathi lamakhulu kade kuthi behlela lapho futhi kuthi benda kanjani eRoma bazakwe baphele nje ngangoba bangakhona ngeke ngaya lapho xobo lwami kuthi ngababona baphumela esitaladini besilisa nebesifazane kuthi bachubeke ngisho nasemaphaki balalane khona ephaki khona endzaweni lesebaleni nje banganaki lutho engilandi nakhona bonke lalabanye babo niyabona na lokho akukubi kwendlula lapha yinto lefanako nje lapha kuthi akube kube impela nje kuphela bathi nje kukumbonya kakhudlwana lapha ngenxa yemaphoyisa nento manje kodwa nje kubi kakhulu yebo ke lomfomo unye lomncane wathi kweshisa nako konke ngesikhathi baya emaphathini abo beka bayekela bahambe kodwa bekafundzela kuba ingcwethi yemifanekiso ngako ngalelinye lilanga umgcini bana lomdzala lobeka ngumkristu lobeka ngakhona emsamo endzaweni yemifanekiso wathi ake sithi kushaywa ngumoya kancane ndvotsana ake sithi kushaywa ngumoya ngithandza ukukhuluma nawe sikhashana wathi kulungile ngako bahamba benyuka egcumene futhi bobabili bebameme etandla benyuka egcumene lilanga laseliyoshona futhi ngako lelikhehla lathi kulengcwethi yemifanekiso so leyisayinsha lathi ngothana ungumerica wathi nguye wathi uthe lapho ukuthola imfundo yakho kuthe bungcwethi bemifanekiso ngiyacabanga uhlose kwenda umsebenzi wempilo yakho kube ingcwethi yemifanekiso wathi ngihlela kwenda lokho mnumzana lathi ngiyabona ukuthi ungumkristu wathi ngumkristu lathi yebo ke kukhona into yinye lengithanda ukubuta yona ngibabutile labalabanye bathi bangemaKristu nabo lathi yini lele kwenda wehluke kangaka na yini lekwenda wehluke kubo bonke labalabanye bafana baseAmerica nalamantombatane lawa aseAmerica na yini lekwenda ube nemehluko lomkhulu kangaka kepha nibe nonke nithi ningumKristu wathi mnumzane uyayibona indlela lelo langa lelishona ngayo lathi ngiyalibona wathi le ngesheya kwelwandlekati esifundzeni lesitsite eNew England edolobheni lelitsite kuleso sifundza nasendlini letsite kulelo dolobha kukhona intombatane letsite lengayethembisa ukuthi ngiyotiphatha ngekwethembeka kuyo wathi ngiloko kuphela lokusengcondweni yami ukuthola imfundo yami yobungcweti bemifanekiso bese ngibiyela emuva kuleyo ntombatane letiphethe ngekwethembeka kimi wathi nguleyo ndlela ngiphila lelengikwendako oh mna ke thutsatse ungahle umangale ukuthi kungani singakhathali ukuthi basibita ngani angikhathali ukuthi bathini Bengimena Fred ngalelinye lilanga endasi eSt John ePort Rico ngangibuka ngesheya kwelwandle futhi ngacaphela lidwala letilwane taselwandle aphume ecishe ngetulu kwehalf yelikhilomitha lawo magagase achubuka wathi inyoni emaflamingo ihamba engatheni kanjalo njalo ngathi wathi mina ke uBranham lokho kufana nelizulu ngathi kodwa lolwandle luyothula lapho mina ke ngathi ngesheya kwalolwandle nje ngaleya kukhona indzawo letsite letsiwa lizulu kukhona lotsite lotsiwa nguJesu kulelizulu lokwathi ngalelinye lilanga wasusa tonke tono tami uthi ngamethembisa ukuthi ngiyotiphatha ngekwethembeka kuye ngiyokwenda timpho lebekafuna ngitende ungaleso sizathu ngingenamahloni ngelivangeli lakhe lingemandla uNkulunkulu kube kusinziswa ngiloko lokwenda umKristu aphile ngalokwehlukile wehlukile ngoba unalokutsite la kuphilela ngalokwehlukile kothamise inhloko tethu umzuzwana nje mngani wami lotsakiwe manje ekuseni unayo yini into lehlukile longayiphilela into lengakukhipha emhlabeni into lemcwa kakhulu kuwe kunalo lonke emhlabeni kuphilela Kristu na uma ungenako lokho kungani ungakwemukeli manje ungayi nje esontweni futhi uthi ngifuna kuba umuntu lolungile ungakwenti lokho ufuna kuba ngumKristu Wena uma ikhona indvo lebe isolo isenhlitweni yakho sonke isikhathi ikutshela ukuthi awukalungi kodwa ngifuna ulunge be usolo njalo ukulangatelela kuba indvo longesiyo manje awathi yini ukuthi lowo uNkulunkulu akubita na Musa kukufulathela ngoba uma sewuke wakhayinseleka futhi waba nelithuba wase uyalilahla sekusikhathi sakho sekugcina awusekho ke umhlatshelo wesono Musa kambisana na Isawu, wota na Jakobe, ungabi nandzaba ukuthi utokubitani. Uma kukubita likhaya lakho, uma kukubita umsebenzi wakho, uma kukubita indvodza yakho, kukubita umkakho, uma kukubita bantwana bakho, uma kukubita noma yini, thola butibulo. Ngiloko lokubalulekile. Futhi uma uva ngaleyo ndlela mayelana nako, manje ekuseni, futhi uthanda kuba nalobu butibulo, ngingeke ngakunika bona. Nkulunkulu angakupha, futhi nguye lona lokhuluma nawe. Ungasiphakamisa nje isandla sakho, uthi ngikhulekele mina kethu Branham. Lobo butibulo ngiyabufuna. Nkulunkulu akubusise, nzawo tonke jikelele. Lobo butibulo ngiyabufuna. Babe wethu losezulwini, ngiyakubonga Nkulunkulu odumile kakhulu nalongcwele. Ngabo bonke bubele bakho netihawu emadodzaneni nasemadodzakatini ebantu. Futhi siyaconza kuthi sisesikhathini sekugcina. Akusekho lokungachubeka kadze. Silinze nje esikhathini lesibolekiwe njengoba kwakunjalo emihleni yaNowa kubekethela kwaNkuluNkulu lapho umkhumbi usakhiwa lapho khona kwasindiswa khona kuphela imiphefumulo lesiphohlongo wena wathi kuyoba njalo ekufikeni kwendvodzana yemuntu kubekethela kwaNkuluNkulu angathandi ukuthi kubhubhe namunye kodwa ukuthi bonke bethe ekuphendukeni futhi namuhla kulesakhiwo unebesilisa nebesifazane labaphakamisa etandla tabo bafana nemantombatane labasha na batsala baphakamisa etandla tabo uthi bathi kukhona into lengithonsako oh nkulunkulu kwangathi bangethe bayala kwangathi bangathengisa ngemfundo yabo kwangathi bangathengisa ngako konke labanako njengalendlotsa leyathola liparele lelikhulu leligcamile liparele lelikhulu kwakuliparele lelikhulu kunawo onke futhi wawathengisa onke lawakhe lamancane kude athenge leli leligcamile liparele lelikhulu kwangathi bangathengisa ngako konke labanako kwalomhlaba manje ekuseni konke kuthandwa kwabo bantu kwalomhlaba laba besifazane labahlethi lapha nkosi labanengi babo lolivile livangeli lishunyayelwa tikhathi letinengi kakhulu kepha basasolo baqhubeka bahlabhuta khona emhlabeni nefashini njengelive futhi bagcoka njengemhlaba futhi baya emadzilini netintho umhlaba bahlanganyela etintweni temhlaba futhi batiphathisa kwemhlaba futhi basebenzisa tintho temhlaba oh nkulunkulu kwangathi bangaba nemahloni manje ekuseni uma likhona lithemba kubo empeleni nkosi ligucule namuhla leli akube ngileli awa nalabesilisa laba lapha nkosi oh nkulunkulu bani nesihawu kubo labanengi babo basaphuma bahambe etintweni temhlaba basafisa kuthi bajabulele tintho temhlaba sono kubhema kunatha tinatho tekujabula biya lomncane eceleni noma into lenjalo noma babe nenkanuko kuthi balengisa sithombe lesincane lesivusa inkanuko besifazane labasha labagcoke ingubo letinyanyekako naleyo mitimba labayibukako lapho esitaladini kuthi bacishe impela abashayise etikwebantu kuthi bayobabuka batibita ngemakristu nekwathi kuthi lokho kubumbeka kwalowo mtimba wewesifazane ema-aweni mhlawumbe langamashumi lamabili nakune uyobe ubola ngaleya ethuneni lilokatane netimphethu icanca kuleto titsha letilolongekile tabumbeka temtimba wakhe nemphefumulo wakhe ungaleya esihogweni sadeveli ngenxa yendlela layiphilile futhi noko uyophakamisa tindzebe takhe letincane letipendiwe futhi agigitseke futhi akuhleke Nkulunkulu bahawukele labo bantu oh nkhosi ungabavumeli balahleke ngiyacela bani nesihawu futhi thumela sihawu baphe ngamunye wabo nkhosi nguwe wedwa longaniketa lesibusiso lesi futhi uma ubabithele ekuphileni nokuphakathi kwangathi inhliziyo yabo ingavuleka futhi babeke konke eceleni kulokusaloku futhi khona-ke batokwemukela siphe kona babe futhi manje kwangathi moya loyingcwele angangena kulo mhlangano lona kulabagulako nalabahlaselekile futhi uvumele bantu babone ukuthi lo mlayeto loshunyayelwe manje ekuseni kuthi kubuya nayo yonke into seyisekugcineni futhi ngisho naJesu asebenza ebandleni lakhe akufezeke khona manje nkosi ukuthi ukwadi kuthatha labantu laba ubafake etandleni takho futhi uma babona moya loyingcwele asebenda ahamba emkhathini webantu kwangathi kungaqinisekiswa lo mlayeto lengiwushumayelile futhi sisesikhathini sekugcina futhi kwangathi bangeva bevile futhi kwangathi bangakuchonza ukuthi lo Jesu lofanako indlela lakwenta ngayo ngelusuku lwakhe kulapha akwenta ngelibandla lakhe ngelusuku lokugcina Kuthi ke kwangathi bangenda ngekuthi banikele timpilo tabo nemitimba nemiphefumulo nemimoya kuye ngibanika wena Nkosi egameni la Jesu. Manje kulesakhiwo lapho bantu bakhona ngithumele bhili manje ekuseni kuthi anikete emakhadi ekukhulekela. Ngabe uyakula uyathinga na? Uma uNkulunkulu atokwembula kimi njengoba enda ngalo wesifazane emthonjeni futhi angitshele ukuthi yini inkathato yakho noma into letsite ngawe lo wathi kokuthi angiyathi utokwenda yini ukuthi ube nekukholwa kwekuthi ukholwe uNkulunkulu na? Utonenda yini nonke nine labanye nibe nekukholwa na? Ngabe lokhu kukubonana kwethu kokuqala na? Oh, uke wangibona phambilini. Kodwa ngisihambi kuwe ngabe kunjalo na kulungile kwangathi inkosi uNkulunkulu angakupha sicelo sakho manje ngabe kungenkosi ibili noma akusiko na? Oh he, bita inkolo yakho yokuhlakanipha. Balim wathi uphi na? Elijah entabeni iKhameli wathi uphi Balim? Kuphi mvuseni? Awuthingi ukuthi umvuse Jesu. Uhlala avukile ngaso sonke isikhathi. Uhlala akhona njalo. Uphila njalo. Akwati njalo. Longwe itolo namhla naphakathi. Amen. NkuluNkulu uhlala angkuluNkulu. Uyakhola ukuthi kuphathwa kwakho insitiyo ukuthi okuyekela futhi utosinza na? Awusuye walapha, buyela eLexington. Futhi utshele bantu ukuthi tindvotini letinkulu inkosi letende kuwe. Niyabona na, kwenza ngethulu kwetinhlokothe bantu labangakutholi inhlobo. Libandla leliphilako liyokubamba ngci lokho masinyane futhi lati ukuthi bukhona bamoya loyingcwele bulapha.
Somebody back in here raise your hand.
Lo munye longemuva ekhathi lapha baphakamise isandla sabo. Bekungiwethathe, uyakhola ukuthi uNkulunkulu angangitshela inkathado yakho. Lo mzala, lo mnakethu lapha ya ekugcineni, ngikholwa ukuthi ushito esikhashaneni lesendlulile lokho. Uyakholwa mnakethu? Uyakholwa. Ngawo ke leyo nkathado yesikhumba itosuka kuwe. Utophila. Uyakukholwa na? Uyakwemukela ngekuthi sewuphilisiwe na? Phakamisa isandla sakho uma ukholwa. Niyabona na? Kulungile. Usihambi yena kimi. Uyakwathi lokho phethe. Sathe lobuka lapho akhuleka. Ungibukile utsite usihambi. Uyakhola ukuthi lesifo semfutho wengadi sitha kuyekela na? Kunjalo. Akunjalo na? Phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo. Kulungile. Kholwa uNkulunkulu. Niyabona ukuthi ngisho ukuthini na?
How about some of you people that know me? You got something on your heart.
Nitsini ngalabanye benu bantfu leningathi kona? Nina lokuthithe enhlitweni yenu. Phakamisa isandla sakho labanengi kangaka benu. Angikwathi kukwenda, kufanele kufike nje. Niyathi ukholwa kwenu. George Bruce, ngiyambona ahlethi lapho. Uhlala njalo utama ukutholela lomunye umuntu. George waphilitswa, uphethwe ngumdlavuza. Akukho mbuto engcondweni yakho. Lusuku lotha ngalo kuleli thabanekele futhi waphuma ngalo mnyango ngaleya mwelo engcwele wehlela kimi futhi wakutshela khona lapho sento lesithithe lesasi ngadiwa ngumuntu emhlabeni kodwa wena naNkulunkulu nalomunye umuntu. Ngabe kunjalo na? Kunjalo. Uyangikholwa, awungikholwa George? Unalokuthithe enhlitweni yakho George? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini lesenhlitweni yakho na? Ngabe lokho kutonenda nonke bantu leningatiko nikholwe na? Ngiyamathi George, kodwa ucabanga ngendlo letsite. Unebandla babili lokhashane nalapha labakhulekelayo. Bobabili bahlala eCorridon kunjalo. Futhi unemuntu lapha wesilisa lamkhulekelayo longephandle lapha esibhedlela. Futhi uyakhuleka hayi kakhulu kangako mayelana nekuphiliswa kwakhe. Kodwa kusinziswa kwemphefumulo wakhe. Lowo ngisho kanje inkosi. Kunjalo, ngabe kunjalo George na? Kunjalo impela. Lo munye emuva le baphakamise isandla sabo. Le emuva ngemuva, emuva ekhathi lapha. Wena kunjani ngawe? Ungasiphakamisa isandla sakho, usihambi kimi. Lona wesilisa lohleti lapha longibukayo. Angikwazi. Uyangikholwa ukuthi ngingumprofeti waNkulunkulu. Inceku yaNkulunkulu na? Uyamkholwa moya loyingcwele ukuthi le lengikushito kuliciniso na? Uyakukholwa lokho na? Uma utokholwa sewu oh. Nguleyo ndo kuphela lonayo. Ngoba uphethwe ngumdlavuza. Kunjalo. Awusuye wakuleli dolobha. Uwase New Albany. Kunjalo. Futhi unemdlavuza. Uma utokholwa ngenhliziyo yakho yonke, utosinza, utokwemukela na. Phakamisa sandla sakho, ayibongwe inkosi. Ngiyakholwa lowo wesifazane laphaya lofake isigqoko lesibukeka simhlophe enhloko yakhe. Bathe lolikhalathi uphakamise sandla sakhe. Bengingakabi naye umuntu lolikhalathi kwamanje. Uyakholwa thathe. Kulungile mnumzane. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Unenkinga yenhliziyo uhlushwa sisu. Ifo letelakanya nako. Ukhona lokulethe lapha manje ekuseni. Isho kanje inkosi. Kunjalo, akunjalo thathe na. Uma lokho kunjalo jikitisa lelo duku loliphethe ngesandla sakho. Kude abantu babone, angikaze ngimbone lo wesifazane empilweni yami. Usiphakamisile isandla sakho na. Ngabe ngisihambi kuwe na. Nawe usihambi kimi. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyangathi noma uNkulunkulu uyakwathi na. Uyakholwa ukuthi angangitshela ukuthi yini lesenhlitiyweni yakho na. Kukhona lomkhulekelako ngubabe wakho unenkinga yenhlitiyo. Kunjalo. Futhi ufuna umbhaphathiswa moya longcwele. Isho kanje inkosi. Uma ungakholwa. Kuthiwani ke ngalothathu lomncane lophakamise isandla sakhe kanjena. Uyakholwa na. Inkinga yakho ngulokho kucubuka esandleni sakho. Kodwa ukhulekela umntukulu. Kunjalo. Lo mntwana akapheleli kahle. Liciniso lelo. Akunjalo thathe. Wena kholwa ngenhliziyo yakho yonke ngako.
When I said child, wait a minute. Oh, there you are.
Ngesikhathi ngithi umntwana awume kancane. Oh, nako lapho khona. Indvosa yakho yaba nengodi yemoto. Yakhubateka. Angikwati thathe. Kodwa liciniso lelo. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho. Manje ngubani lo lapha na? Ngabe ngubani na? Akusimi. Ngingakwenda kanjani lokho na? Ungabi nzimzimu kumoya. Tindoda kamoya nguNkulunkulu lapha. Lo moya lo ingcwele lomfunako. Uyamkholwa manje na? Uyamkholwa manje na? Kulungile. Memukeleke manje. Manje sekusikhathi sekumemukela. Kholwa ngensithiyo yakho yonke. Wena logulako nalodzingile. Ngeke ngaphilisa. Akukho umuntu longaphilisa. Ngeke nganiketa umoya loyingcwele. Kodwa loyo longaphilisa. Futhi aphane umoya loyingcwele. Ulapha nguye lokwendako. Manje khothamsani tinhlokotene. Kholwani khona manje. Lapho ngisanikhulekela nalamaduku. Babe wethu osezulwini. Ngekwati kwami. Ngendlule kubo bonke. Lebe bathi hambi. Ngekuthi vela kwami ngiphela emandla futhi ngiyaphela ngive ngiholeleka ukuthi lesi sikhathi mhlawumbe lokhethiwe lasasibonile kwangathi ngamunye wabo Nkosi lobitiwe futhi wavunyelwa kubita umoya wakho lokuthide kukholwa kwabo bebane kukholwa lokunengi labanye babo kunaloku bebacabanga ukuthi bebanako bayacala nje etinhlitweni tabo Nalona wesifazane wake wathinta sembatho sakhe ngesikhathi endlula futhi waguquka wase uthi ngibani ongithinzile na futhi bathi yebo ke wonke umuntu ukuthinzile wathi kodwa ngiyeva ukuthi ngiphelelwe ngemandla futhi wathola lo wesifazane lomncane futhi wamtshela ukuthi bekanemopho nekukhola kwakhe kwakumphilisile neBhayibheli lasho ukuthi usenguye umphristi lomkhulu nanamuhla lone kuvelana nebuthakathaka bethu umbhalo wathi unguye idolo namhlanje phakathi futhi uma afana nemphristi lomkhulu lofanako uyokwenda ngalokufanako futhi ende lokufanako futhi kwangathi bantu bangabona ukuthi libandla leligcwaliswe ngamoya lita enhlokweni Kristu ulungiselela kuda futhi athathe libandla lakhe Dibonakaliso takhethe kugcina letinkulu njengoba kwendeka emihleni yaseSodom lo wakhuluma wathi Sara futhi wathi kuthi bekanemfati lothiwa nguSara kwamathi kuthi ethendeni uhlekile wathi leso kuyoba sibonakaliso uma ukubona lokho khumbula leso situkulwane asiyukwendlula kungakagcwaliseki konke nawo sesi sekugcinene Siphe Nkosi ukuthi wonke umuntu logulako ekhathi lapha athi ukuthi Jesu Kristu lophilako ukhona wangathi lamaduku angabusiswa kuwo wonke umtimba logulako laya kuwo ngiyamlahla lo devili kulabantu ngiyamcosha ngamoya waNkulunkulu ngekukholwa ngicosha lonke lithundi lengabada kwangathi wonke umuntu lapha lomiselwe ukuphila lokuphakathi angakwemukela kuleli awu Bangathi yonke inkolosi, yonke tichima goma letincane, yonke inshwanyana yemhlaba, yonke tisindo letincane, njengoba iBhayibheli lathi, asilahle konke lokusinzana, nesono lesithandzelana kithi, ukuthi sigijime ngekubekethela lomncintiswano lesimiselwe wona. Sibuke kukuphi ebandleni emhlanganyelweni kumcalisi nemphelelisi yokukholwa kwethu lokhona lapha manje Jesu Kristu indodana yaNkulunkulu sibuke kuye lo asidzingi kuthatha emavi lesathi ngokuthi liliqiniso kodwa noko lawo mavi lendiwa libe ngilosibili kithi manje ekuseni lowo Jesu lofanako lowafa akafi uvukile futhi kuthi eminyakeni letingulungwane letimbili kamuva uletha libandla lakhe enhlokweni umoya kaJudas usebenta emkhathini wabo kodwa kwangathi bangalahla tonke tikhubekiso nako konke laleli hour futhi bamemukele kwangathi bangeva lokuthi bevile ngenshumayelo kwangathi bangachonza manje ukuthi ubona kanye lamavi labavile libonakalisiwe futhi bayalichonza ukuthi linguKristu futhi kwangathi manje bangenda balende balemukele futhi basukume beme ngetinyawo tabo banikete bufakazi futhi bangene embusweni waNkulunkulu ngekuthi bagcwaliswe ngamoya longcwele kwangathi abagulako bangaphiliswa kwangathi labahlaselekile bangaphiliswa kwangathi sonke sifiso senhlitiyo singendiwa silunge siphe kona uNkulunkulu somandla manje tinhloko tenu tikhotheme tinhlitiyo tenu tivuliwe Dinike nje sikhathi semkuleko ngaphambi nje ngiyacabanga kwekuthi kufike inkonzo yemphaphathiso ngaphambi kwalena nje utawuba nalenye inkonzo kusihlwa manje khumbulani ningaliyekeli lelithuba lendlu sengibe lapha manje emaawa lamabili nehafu noma ngetulu ngitama nje kuthatha sikhathi sami futhi ngingenise livangeli futhi ngilendlala nje ngalokuphelele ngakho ke sifika lapha ngqo ekugcineni futhi sona kanye nje lesihloko kuva kuconza kwenda ungasiyekeli sendlule ngethulu kwenhloko yakho ulivile uyaconza ukuthi bukhona bakhe bulapha na uyathi ukuthi linguye lolokubitako na ngakho ke lende uNkulunkulu abe nani banini nesikhathi semkhuleko mnakethu nevili woda kancanyana nje emkhulekweni uma ungenyukela lapha mbambe nje umphakamise